Sopano ndikukhulupirira. Sopano ndikukhulupirira. Zonse ndizotheka. Sopano ndikukhulupirira. Sopano ndikukhulupirira. Sopano ndikukhulupirira. Zonse ndizotheka. Sopano ndikukhulupirira.
Tiyeni tikhale tili chimire kwa kamphindi chabe tsopano kwa mawu a Ambuye. Tiyeni titsegule ku Amosi, mneneri Amosi, mutu wa 3, kuyambira ndi ndime ya 1. Ndikufuna ndi muthokoze mlongo Juanita ndi Ana Jean ndi mlongo Moore chifukwa cha kolasi yokoma ija ya nyimbo. Iyo inandibwezera ine mbuyo pamene ine ndinakhala pamenepo ndikumamvetsera iyo. Ine ndimaganiza pamene iwo anali ndi ife akuimba mu msonkhano wokopa anthu, mbale Jack ndi ine tinali kuyankhulana, atsikana amenewo anali atsikana ang'ono kwambiri, basi ang'ono a 16 china chake monga choncho, mtsikana. Tsopano ine ndikuganiza mlongo Ana Jean ali ndi ana 5, ndipo mlongo Juanita ali mayi wa ana awiri. Ndipo ife tayandikira kwenikweni kukulowa kwa dzuwa kumeneko, akazi kuposa mmene ife tinalili nthawi imeneyo, kutalikira na pafupifupi zaka 16. Sipatenga nthawi ya itali ife tikhala tikuwolokera ku nthawi ya ulemerero imeneyo. Tsopano mu Amosi mutu wa 3 tiyentuwelenge. Imvani mau awa amene Ambuye ayankhula motsutsa inu, o ana Israeli, motsutsa banja lonse limene ine ndinalibweretsa kuchoka ku Igupto, ndi kuti inu nokha ndinakudziwani mabanja onse a dziko lapansi, chotero ine ndidzakulangani inu chifukwa mphulupulu zanu. Kodi awiri angayende limodzi asanagwirizane? Mkango ungabangule munkhalango pamene iwo sunagwire nyama? Kodi mkango waung'ono ungalire kuchoka mumphanga mwake ngati iwo sunagwire kalikonse? Kodi mbalame ingagodwe mu msampha pa dziko lapansi pamene msampha sunacheredwe kwa iyo? Kodi wina angayike msampha pansi ndipo sakola kanthu kuchokera pamenepo? Kodi lipenga lingawombedwe mu mzinda ndipo anthu osaopa? Kodi mungakhale choyipa mu mzinda ndipo Ambuye osachichita icho? Ndithudi Ambuye sadzachita kanthu, koma iye amawulula zinsinsi zake kwa atumiki ake aneneri. Mkango wabangula, ndani amene sangaope? Ambuye ayankhula, ndani amene sanenera? Tiye ntiweramitse mitu yathu. Ambuye Yesu, mulole awa mawu anu Ambuye, mulole ife tikhale ndi chiyanjano usiku uno mozungulira gawo ili. Ife tikupemphera Ambuye kuti inu mutipatse ife nkhani yapa mutuwu imene ife titenge kuchokera apa, ndipo mulole iyo ibweretse ulemerero kwa inu. Mutidalitse ife pamene tikudikirira Ambuye usiku uno pa mawu anu. Muchilitse odwala ndi osautsika, mupulumutse otayika, mupereke mphamvu kwa ofowoka Ambuye amene akufowoka zonse ziwiri mwathupi ndi mwauzimu. Ndipo mutipatse ife kutsanulira kwakukulu kwa kukhalapo kwanu, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Yesu. Amen. Ine ndikufuna kuti nditenge ngati mutu kuchokera apa usiku uno kudziwala kwa uzimu. Musaiware mawa, tidzakhala ndi pemphero la odwala mawa. Ife tikuyembekeza kuti Ambuye adzachita zinthu zazikulu zoposa mawa masana 2 koloko. Pamene ife tizidzayamba misonkhano yathu, mnyamata adzakhala pano kuti adzapereke makadi a pemphero, ndipo aliyense adzapemphereredwa amene akufuna kuti adzapemphereredwe. Ndipo ife tikuyembekezera nthawi yopambana mawa mwa Ambuye. Tsopano anthu inu muli pano amene mwadzacheza kuchokera kunja kwa tauni, kumbukirani kuli mipingo yabwino ya uthenga wa thunthu kudutsa mzindawu. Inu ndi olandilidwa kwa yonseyo. Ine ndinali kuyankhulana ndi mmodzi wa azibusa othandizana nawo anga panja wangobwera kumene, mbale Jackson, oyamba anali wa mpingo wa Methodist, kutsika mzinda kapena iwiri musimwatu. Ndipo ndiangata alipano amena mayanjana ndikachisiyu. Tieni tuone manja anu, ponse ponse. Mai, ine ndithudi ndine okondwa kukhala nanu kuno. Uwu ndi msonkhano wapafupi kwambiri umene ine ndakhalapo nawo ku Indiana kwa kanthawi ndithu. Ine ndikuganiza zodzabwereranso posakhalitsa apa, ndikudzayika hema, ndikudzakhala ndi malipenga 7 omali zawo, Ambuya akalola. Chotero tsopano, koma mukumbukire mawa. Musaiwale zimenezo, mawa tukoloko. Ndipo tsopano, msonkhano wathu wotsatira udzayamba sabata ya mawa mu Tampa, Florida. Tsopano ine ndikufuna ndiyankhule pa kwa uzimu kudziwala. Tsopano munthu wang'ono uyu amene ife tikumukamba Amosi kwakamphindi chabe kuti tipeze maziko athu tisanafike kuphunziroro. Iyi inali nthawi yakuchita bwino kwakukulu mu Samaria. Israeli anali atalemera. Iwo anali atalitsatira dziko kwenikweni ndipo anali atalemera. Si nthawi zonse zomwe kulemera kumakhala chisonyezo cha madalitso a uzimu. Koma nthawi zina zimakhala kuti sizili choncho. Anthu amaganiza kuti mwina mwake umayenera kukhala ndi zinthu zambiri za mdziko ndipo zionetsera kuti Mulungu akukudalitsa iwe. Izo sizoona. Nthawi zina zimakhala mwanjira inayo. Koma ife tikumupeza iye, ife sitikudziwa zochuluka zokhudza munthu wang'ono uyu. Iye ife tilibe mbiri yake kumene iye anachokera. Ife tikumudziwa iye molingana ndi lemba apa, iye ndi wolisha. Koma Mulungu anamukweza iye. Ine ndikukhoza kulingalira ndikuona tsiku lina lotentha mu Samaria kumeneko, umodzi wa mizinda yayikulu ya odzaona malo ya mdziko pa tsiku limenelo. Ndi wina wake wofanana ndi ife tingati Miami kapena Hollywood, Los Angeles, ena amalo amenewo monga iwo, malo ena akulu a odzaona malo. Ndipo ife tikhoza kungolingalira tikumuona iye. Iye anali asanapiteko mu mzinda woterowo, koma iye anali ndi mawu a Ambuye. Iye anali akubwera ku mzinda waukuluwu kumene tchimo linali litaunjikidwa mbali iliyonse. Atumiki onse anali atachoka ku mawu a Mulungu, ndipo iwo anakhala wopanda mneneri kwa zaka zambiri. Ndipo chotero munthu wang'ono uyu pamene ankakwera phiri basi ngati kumpoto kwa Samaria, ine ndikukhoza kulingalira ndikumuona iye dzuwa lotentha likuwalira pansi, ndipo ndevu zake zaimvi pa nkhope yake, ndipo maso ake ang'ono atalowa mkati, ndipo mutu wake waung'ono wadazi ukunyezimira pamene iye amayang'ana pansi pa mzinda umenewo. Ndipo maso ake atalowa mkati. Iye sanali kuyang'ana pa zimene odzaona malo kawirikawiri amadzaona kupita ku mzinda ndi kumakaona kukongola kwake konse. Iye anayang'ana ndipo anaona mmene mzinda umenewo unali kuonekera. Mzinda umene nthawi ina unakhalapo mzinda wa Mulungu, ndipo unali utafika povunda mmakhalidwe monga choncho. Ndi zosadabwitsa, wang'ono uyu munthu osadziwika anali Amosi mneneri. Ndipo tsopano ife sitikudziwa zochuluka za iye. Ife sitikudziwa kumene iye ankachokera. Aneneri kawirikawiri amabwera poonekera mosadziwika, amachokanso mwanjira yomweyo. Ife sitikudziwa kumene iwo amachokera, iwo akapita, sitimadziwa mayambidwe awo. Mulungu amangowadzutsa iwo. Iye sanali woti ungamuyang'ane mochuluka, koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Ndicho chinthu chachikulu chimene ine ndikuchiyang'ana. Ndithudi iye anabwera ku Samaria kuti adzayambitse msonkhano wake woko panthu. Ine ndikutsimikiza kuti iye analibe mgwirizano ndi aliyense. Iye analibe khadi la chiyanjano lochokera ku chipembedzo chilichonse. Iye analibe zikalata zoti aonetse kuti akuchokera ku gulu liti. Ndipo koma iye anali ndi chinthu chimodzi, iye anali ndi mawu a Ambuye akwa mzinda umenewo. Ndipo ine ndikudabwa ngati ife tingamutengere Amosi lero kubwera naye ku nthawi yathu. Ine ndikudabwa ngati iye angalandiridwe mu mzinda wathu lero. Ine ndikudabwa ngati ife tingamulandire iye kapena ife tingachite monga momwe iwo anachitira. Ife tikupeza kuti mizinda yathu ili mu chivundi chomwecho, ndipo ife tikupeza kuti tchimo ndilalikulu pakati pa anthu monga zinalili nthawi imeneyo. Ndipo ine ndikudabwa ngati munthu wang'ono wosadziwika uyu kodi ayambitsa motani msonkhano wokopa anthuwu. Motani kodi iye ayambira pati? Iye apita kutchalichi chake chiti? Kapena ndani amene atagwirizane naye iye? Iye analibe kanthu kalikonse koti aonetse kumene iye amachokera. Iye analibe kanthu kalikonse nkomwe koma pakuti atero Ambuye kwa mzindawo. Iye anapeza iwo atavunda kwambiri ndipo ataonongeka kwambiri mmakhalidwe. Iyo inali nthawi yayikulu. Akazi mu mzinda umenewo anali atasanduka chimodzi-modzi monga momwe iwo alili mu United States. Iwo anali atavunda chilichonse chimene Mulungu ankayembekezera kuchokera kwa iwo. Iwo anali atalowera njira inayo. Ndipo ife tikupeza kuti anali malo akulu kumene iwo ankavina pa nsewu. Akazi mopanda khalidwe amadzivula zovala zawo ndi zina zotero monga odzivula. Ndithudi chimenecho chinali chisangalalo cha aliyense mmasiku amenewo. Tsopano izo zikumakhala tsiku lililonse. Nyengo ingotentha ndipo inu simuchita kusowa kupita kukanema iliyonse. Iwo onse amakakhala pa nsewu kulikonse muli monse. Manyazi pa inu akazi kuti mukumachita chinthu ngati chimenecho. Kodi inu simukudzichitira nokha manyazi? Ndiyeno ine ndinanena zimenezo kwa mkazi kuno osati kale kwambiri. Ndipo iye anati bwanji? Iye anati mʼbale Branham anati izo ndizo chimodzi-modzi ndi akazi onsewa. Ine ndinati koma ife siti kuyenera kuti tizichita monga anthu ena onsewo. Ife ndi osiyana. Ife ndi anthu osiyana. Zikundikumbutsa ine za mkazi anati dabwino mʼbale Branham ina anati ine sindimavala akabudula amenewo. Anati ine ndimavala mathalauza. Ine ndinati izo ndi zoyipitsitsa. Mulungu anati ndi zonyasa pamaso pake kuti mkazi avale chovala choyenera mwamuna. Ndizo ndende kulondola. Wina anati dabwino iwo sakumapanga zovala zina. Iwo akupangabe makina osokera ndipo nsalo ali nazo. Pamenepo palibepo chowiringula. Ndichimene chili mu mtima basi. Ndi chimene chimaonekera kunja. Icho chimazizindikiritsa chokha. Ndipo tsopano ife tikupeza mu mzinda uwu, iwo unafika povunda makhalidwe. Alaliki amaopa kunena chilichonse cha izo, ndipo koma iwo anali ndi wang'ono, munthu wakale wang'ono uyu akubwera pamwamba pa phiri, amabwera kuti adzawuze iwo pakuti atero Ambuye. Chikonzeni chinthu ichi mukapanda kutero inu mupita ku ukapolo. Ndipo iye anakhala moyo mpaka anaona masiku a uneneri wake akukwaniritsidwa. Iye ananenera mʼmasiku a Jeroboamu wachiwiri yemwe anangokhala wachikunja muli monse. Iye ankakondera mafuko enawo. Ndipo Amosi wang'ono uyu analosera ndipo anawawuza iwo. Iye anati Mulungu yemweyo amene inu mumadzinenera kuti mukumutumikira iye adzakuonongani inu. Ndipo iye anaterodi, ndipo ngati liwu lake likanakhala pano usiku uno mu Birmingham, ilo likananena chinthu chomwechomwecho kwa mipingo. Mulungu yemweyo amene mukunena kuti mukumutumikira adzakuonongani inu tsiku lina. Ine sindikuyankhula kwa omvetsera awa pano, matepe awa akupita kuzungulira dziko. Tsopano kumbukirani izo nzona. Ndiye iye anadzapeza pamene iye anadzafika mu mzindawo kuti iye zinthu zonsezi. Ine ndikudabwa kuti iye anamvelera motani kuyang'ana ndi kuona chivundi icho cha anthu a Mulungu kwa omwe iye anatumizidwako. Ine ndikudabwa ngati ife tikanamulandira iye lero. Ngati iye akanati abwere, kodi ife tikanayanjana naye iye? Kodi ife tingamupatse iye chathu chenicheni? Kodi ife tikanamupatsa iye chelu chathu? Kodi ife tikanalapa ngati iye akanati za ife kuti tibwererenso kumawa Ambuye ndikukachita mmene Ambuye ananenera kuti tidzichitira. Ine ndikudabwa chimene alongo athu akanachita ndi tsitsi lawo lometa. Kodi iwo akanali siya tsitsi lawo kuti liziku lakenanso ngati Amos atabwera? Iye akhoza kulalikira izo. Ndipo ine ndikukuuzani inu zimenezo chifukwa ndiwo mawa Ambuye. Ine ndikudabwa ngati athu magulu athu amene amasankha madikoni amene akwatira katatu kapena kanayi ndi zina zotero monga choncho ndipo nkumayesera kuti akhale madikoni. Ine ndikudabwa ngati zinthu zonsezi. Ine ndikudabwa kuti iye akanadzachita naye chiyani mwamuna amene angamulole mkazi wake kuti azivala akabudula ndikumakayenda pa nsewu kunja uko ndikumakachecha pabwalo lapanja pamene amuna akudutsa. Ine ndikudabwa chimene iye akanadzanena kwa mwamuna ngati ameneyo. Iye ndithudi akanadzaziphulitsa izo ndi zonse zimene zinali mwa iye chifukwa iye anali ndi pakuti atero Ambuye ndipo sangachite china chilichonse koma chimenecho. Iye anawapeza iwo mu tsiku limenelo ali ndi matenda ovuta kudziwala kwa uzimu. Ndipo ndizo ndende basi zimene tili nazo lero. Tsopano iye anadziwa bwanji zimene zikanati zidzachitike. Amosi akanadziwa bwanji. Choyamba iye anali mneneri. Ndipo chinthu chotsatira iye anadziwa poona matendawo kuti zimene zimasonyezazo zinali chiyani. Ndipo iye amatha kudziwa kuti zotsatira zake zikhala chiyani. Ngati dokotala ayang'ana pa chotupa ndipo nkuona kuti chotupa chimenecho chazikika, iye amadziwa kuti palibepo kanthu koma imfa imene yatsala. Ndizo zonse pokhapokha Mulungu atachita china chake chokhudza izo. Chabwino Pamene inu muyangana pa mzinda, ndipo mkuyangana pa anthu, mkuyangana pa mpingo, mkuyangana pa anthu amene ali kutali kwambiri ndi Mulungu. Sipamakhalanso chilichonse choti chifufuzibe koma tchimo, ndipo malipiro a tchimo ndi imfa, ndi kufa. Zofufuzazo zimatsimikizira chimene icho chili. Inu mwaona, pamene anthu achoka kwa Mulungu ndipo sakumvera mawu, alibenso chikhumbo cha mawu, ndiye pamakhala chofufuza chimodzi kwa izo, moyo umene umachimwa, moyo umene udzafa. Kusakhulupirira kudzakulekanitsani inu kwa Mulungu. Ndiko kulondola ndende. Izo iye ankadziwa chimene nthenda, chimene zotsatira zinali, pamene iye anaona nthenda ya tchimo mu mzindawo. Tsopano, kudziwa la uku ife tikuzidwa kuti ndi kuma kupangitsa iwe kukhala pamalo amene iwe sungathe kudzizindikira wekha. Tsopano, icho ndi chinthu chosazolowereka. Icho sichimachitika kawiri kawiri. Koma zoyambitsa zake zimakhala kudzidzimuka. Ndi wina wake amene samadziwa nkomwe yemwe yali. Inu mumazipeza izo kuchokera ku nkhondo nthawi zina, asilikali amakazitengako izo. Nthawi zina anthu amazitenga izo. Chinthu china chimene chimayambitsa izo ndi kudandaula. Kudandaula kumayambitsa izo. Kudandaula sikumakhala ndi ukoma kwa iko nkomwe. Eya, basi muzingo kulumpha kudandaula ndipo muzivomereza chikhulupiriro. Wina wake anati, chabwino, tsopano nanga bwanji ngati iwe utati ukudzaombeledwa mmawa. Kodi iwe sungadandaule? Ine ndinati, ayi, sindikuganiza choncho. Bwanji, ine ndinati, kudandaula sikungachite kali konse koma kundipanga ine kukhala woyipirapo. Chabwino chingachite ubwino wanji kukhala ndi chikhulupiriro. Ine ndinati, icho chikhoza kundipulumutsa ine. Ndipo uko nkulondola, mwaona? Totero kudandaula kulibe ukoma kwa iko mpangono pomwe, koma chikhulupiriro chili ndi ukoma onse. Khulupirirani. Tsopano kudandaula nthawi zina kumayambitsa izo. Ndipo chinthu china chimene chimayambitsa izo pakati pa anthu ndi kukhala pakati pa malingaliro awiri. Zimenezo zingayambitse kudziwala. Ndipo izo zimakufikitsa iwe pamalo amene iwe kwenikweni chimene iwe wachita, iwe umataya kulingalira kwako. Iwe umataya kuganiza kwako. Iwe umalephera kupanga. Iwe sumadziwa kuti ndiwe ndani. Iwe umalephera kuti udzizindikire wekha. Iwe ukhoza kumayendaenda, kumadya ndi chilichonse, koma iwe umalepherabe kuti udzizindikire wekha. Iwe umakhala kuti uli nawo maphunziro ako. Iwe ukhoza maphunziro omwewa amene unali nawo, koma iwe sumadziwa kumene iwe anachokera. Iwe sumadziwa kuti ndiwe ndani pamene uyenera kukhala. Kumeneko ndi kudziwala. Ife timauzidwa zimenezo. Ife timazindikiritsidwa ndi mabanja athu moyo wa umunthu uno mwachikwati. Ndipo ndi azikazi athu ife timakwatirana, ndipo banja lathu limazindikiritsidwa ndi chilumikizano chathu chikwati chathu. Ndiyeno chochiganizira nanga bwanji ngati chinthu choyipa ichi chitakuchitikira, ndipo iwe nkumalephera kuti uzikumbukira yemwe unamukwatira. Mkazi wako ndi ndani? Ana ako ndi ati? Bambo ako ndi amako ndi ndani? Oyandikana naye wako ndi ndani? Chimenecho chikhoza kukhala chinthu choopsa. Kenako ife timazindikiritsidwa kenanso tikhoza kudzizindikiritsa tokha ndi mtundu wa anthu, pokhala ndi luntha ndipo okhala osiyana ndi moyo wa chinyama. Chinyama sichimaganiza, icho chimangoyendera maphokoso. Icho chilibe solo, ndipo koma ndife moyo wa chinyama. Chimene chimatipangisa ife kukhala osiyana ndife nyama yoyamwitsa, koma chimene nyama yoyamwitsa imeneyo ndi chinyama cha magazi ofunda. Ndipo ife tili mmaonekedwe a chinyama. Koma chimene chimatipangitsa ife kukhala osiyana, ife timazindikiritsidwa pokhala ndi solo. Chikumbuntima chimene chimatiuza ife chimene chili chabwino ndi choyipa. Tsopano alipo malo pamene iwe ukhala ndi kudziwala uku, iwe ukhoza kukhala monga Nebukadinezara anali, amene anadzikweza yekha nthawi ina, ndipo Mulungu anamupangitsa iye kuti aziganiza kuti iye anali chinyama. Ndipo iye anakakhala ku chipululu ndi kumakadya udzu ngati ng'ombe. Ndipo lake tsitsi lake linakula kutsikira pathupi pake ngati nthenga za mphungu. Ndipo anasanduka mtima wa chinyama mkati mwake. Mukuona kumeneko kunali kudziwala, chifukwa iye analata iwala kuti iye anali mfumu. Iye analata iwala kuti iye anali munthu. Ndipo iye amaganiza kuti anali chinyama. Chotero ankachita ngati chinyama, chifukwa chakuti iye anaiwala kuti anali munthu. Zimenezo ndizopweka kwambiri lero. Ndipo ife timaiwala nthawi zina chimene mpingo wa Chikhristu uli. Ife timadzachita monga dziko. zimenezo zimaonetsera kuti ife tili ndi kudziwala kwa uzimu chifukwa chakuti inu simukuchita monga Khristu inu mukuchita monga dziko inu mumalandira mtima wa mdziko ndipo iwo umayambitsa zimenezi apa ife tikupeza kuti Israeli anaonetsedwa anafika polidziwa dziko lapansi ndipo anagwera mudzenje ili ndipo mneneri uyu anatumizidwa kuti akawachotsemo iwo mmenemo ngati iye akanatha ndikuti akawauze iwo mulungu mwachisomo chake anasankha Israeli pa mabanja ena onsewo pa dziko lapansi chisomo chinali chitapanga zimenezo Iye analata wapatsa iwo malo ochita kusankha. Iye anawapatsa iwo nyumba zimene osankaso wakuchita kumanga mkomwe. Mulungu anachita zimenezo, anawasankha iwo. Iye anawapatsa iwo minda imene osana chite kugula mkomwe. Iye anawapatsa iwo chakudya chimene osana chite kubyala mkomwe. Iye anawapatsa iwo zitsime zimene sana chite kukumba. Iye anawapatsa iwo zigonjetso zimene iwo sana zipambane. Iye anawapatsa iwo chisomo chimene sichimawayenera. Mulungu anachita zimenezo mwachisomo chake kwa anthu awa. Israeli osankhidwa ake, okondedwa ake. Ndipo iye anati mu Baibulo iye anamupeza iye munda monga mtsikana wang'ono atakhala mmagazi ake omwe ndipo iye anamusambitsa iye ndipo anamuyeretsa iye ndi chimene iye anachita koma Mulungu atatha kuonetsera zifundo zonsezi kwa iye ndipo iye analemera bwino iye anagwidwa ndi kudziwala kudziwala ndipo iye anayiwala zonse zokhudza kumene zinthu zonsezi zinachokerako ine ndikuganiza ndicho chithunzi cha USA 1964 Iye akudwala nthenda yomweyo. Ife ndi mipingo ya ikulu ya mphamvu. Ife ndi anthu akulu amphamvu. Ife tilipo mamiliyoni muchiwerengero. Ndipo ife tayiwala kumene zinthu izi zinachokerako. Iwo anali ndi chikhadwe choyipa cha izo. Mulungu atatha kukhala wabwino kwa iwo ndipo nkuwabweretsa iwo kuchokera ku maiko onse achikunja ndipo apanga iwo anthu opatulika anawapatula iwo kwa iye mwini. Iye anatenga mpesa kuchokera ku dziko lina ndipo anadzawubyala iwo mu dziko lina ndipo mmene iye anawukonzera iwo pozungulira kuupangitsa iwo kuti uzibala zipatso koma mpesawo unayiwala kumene madalitso ake amachokerako. Chomwe chonso atelo anthu a Mulungu masiko tsirizano aiwala chimene umboni wokhala mkhristu umatanthauza ndikenanso kudziwala uku kwabwera pa anthu iwo akulephera kuti adzizindikire okha iwo anayiwala zonse za izo iwo anali atayiwala chiyero chake iwo anali atayiwala lamulo lake akazi anali akukhala moyo monga akazi ena onsewo mpingo wa Mulungu ndi anthu ake nthawi zonse wakhala uli anthu olekanitsidwa anthu oyitanidwa atuluke anthu achilendo fuko loyera usembe wachifumu akupereka nsembe za uzimu kwa Mulungu zipatso za milomo yawo akupereka matamando kwa dzina lake Mulungu anawitana mpingo wake ndipo anawulekanitsa iwo kwa dziko lapansi pa cholinga chomwecho ndipo iye anapereka lamulo ndipo iwo kuyenera kukhala woyera iye anati ine ndi woyera ndipo inu mukuyenera mukhale woyera ndipo popanda chiyero palibe munthu amene ati adzaone Ambuye Mulungu ananena zimenezo iye mwini ndipo iye analata waitana anthu awa kuti adzakhale anthu amtunduwu koma iwo analata iwala za izo iwo analata iwala malamulo ake ndipo iwo analata iwala makhalidwe awo akazi kunja uko pa nsewu akazi achiisraeli kunja uko aliyense akuyembekezera kuti akhale ndi pakati pa mzimu woyera kuti abereke mesiya ndiyeno nkumachita monga choncho khalidwe lawo linali loyipa ine ndikufuna ndiyimikire apa miniti kuti ndinene kuti ndi chinthu chomwecho pakati pa anthu athu lero amene amadzitcha okha kuti ndi akhristu khalidwe lawo ngati inu mukanangozindikira nthawi ina kumwera ine ndinawerenga nkhani yochokera kumusi kuno kumene iwo ankakhala ndi akapolo iwo ankawatenga anthu amenewo ndi kukawagulitsa iwo ku msika basi monga inu mungachitire ndi galimoto yoti inagwirapo ntchito ndiyeno kumakhala wogula mkhala pakati ankabwera ndi kudzawatenga akapolo awa ndi kukawagulitsa iwo ndipo chimodzimodzi monga inu mungachitire ndi galimoto kapena china chake ndipo akapolo amenewo anali kutali ndi dziko la kwawo Iwa analochokera ku Africa, mabunu amawa gwira iwo, ankawa bweleza iwo kuno kuzisumbu. Ndipo kenako ankawa zembetsera iwo ku United States ndikukawa gulitsa iwo ngati akapolo. Kuchokera ku Jamaica ndiko zungulira. Tsopano ife tikupeza kuti anthu amenewo amakhala achisoni. Iwo amakhala kuti agwidwa kuchokera kwawo, iwo anali atatengedwa ndi mdani, ndipo iwo amakhala achisoni. Iwo anali woti sadzawaonanso amuna awo nkomwe, kapena akazi awo nkomwe, abambo ndi amayi anawo. Iwo mwantheradi anali iwo ankachita kuwakwapula iwo ndi zikwapu kuti iwo agwire ntchito, pakuti iwo anali anthu okhumudwa. Ndipo tsiku lina wamalonda anabwera pa munda wina wake, iye anaona gulu la akapolo kunja uko akugwira ntchito. Ndipo iye analowa, ndipo anakamufunsa mwini wake, anati, kodi inu muli ndi akapolo angati? Anati, pafupifupi 100. Anati, kodi muli naye aliyense amene mungasinthanitse kapena kundigulitsa? Iye anati, eya. Anati, mundilole ine ndiwaone iwo. Ndipo iye anapita mmunda, ndipo anakawaona iwo, ndipo iye anawaona iwo ankachita kuwakwapula. Ndipo patapita kanthawi, iye anamuona mnyamata wang'ono amene iwo sankachita kumukwapula. Anali ndi chidali chake chotuluka, ndipo atatukula chibwano chake, sankachita kumukwapula iye. Chotero wamalonda anati, ine ndikufuna kuti ndigule kapola ameneyo. Ndipo iye anati, koma iye si wamalonda. Iye anati, chabwino, akusiana chiyani kapola ameneyo? Anati, kodi kapola ameneyo ndi bwana wayena onsewo? Iye anati, ayi, iye ndi kapolo basi. Iye anati, chabwino, mwina mwaka inu muma mudyetsa iye mosiyana? Iye anati, ayi, iye amakadyera limodzi kumalo kodyera ako ndi akapolo enawo. Iye anati, chabwino, mchiyani chimamupangitsa iyeyo kukhala wosiyana ndi akapolo ena onsewo? Iye anati, chabwino, ichi ine ndi mkada wa bwana nenso kwa nthawi yayitali. Koma tsiku lina ine ndinadzadziwa kuti kwaoko kumene iye anachokera, mambo ake ndi mfumu ya fuko lonse. Ndipo ngakhale iye ali mlendo, ndipo ali kutali ndi kwawo, komabe iye akudziwa kuti ndi mwana wa mfumu. Ndipo iye amakhala ndi khalidwe lakuti iye ndi mwana wa mfumu. Ine ndinaganiza, koma kuti ngati wachikuda wochokera ku Africa, ndipo amadziwa kuti bambo ake anali mkulu wa fuko ndi mfumu ya fuko, izo zikuyenera kuchita chiyani kwa mkhrisitu amene wabadwa mwatsopano, mwamuna kapena mkazi, kuti Atate athu ndi mfumu ya kumwamba mu ulemerero? Ife tikuyenera kumakhala ndi khalidwe ngati amuna ndi akazi achikhrisitu. Ife tikuyenera kumachita monga chomwecho, kumavala monga chomwecho, kumayankhula monga chomwecho, kumakhala moyo monga chomwecho, ngakhale ife tili alendo, komabe ndife ana mfumu. Amen. Khalidwe lathu, kusokonekera kwathu mʼmasiku amene ife tikukhalamo tsopano. Israeli anali atagwera mu dzenje lomwelo, ndipo nayenso ali wopanda khalidwe. Iwo anali atayiwala malamulo a Mulungu, iwe usachite chigololo, ndipo iwe usasiriye mkazi wa mnzako ndi zina zotero. Iwo anali atayiwala malamulo amenewo. Iwo sankafunanso izo kenanso. Ndipo iwo ankafuna kuti akhale monga dziko lina lonsero, chimodzimodzi monga mpingo afikira lero. Nthawi ina Israeli pamene iwo ankayamba, ankafuna kuti akhale ndi mfumu yoti dziwa lamulira iwo. Samueli anawawuza iwo, mnenera amene anatumizidwa kwa iwo, iye anati, tsopano, kodi ine ndinayamba ndakuwuzanipo inu chilichonse mu dzina la Ambuye kupatula chimene chinadzakwaniritsidwa? Iwo anati, ayi, inu simunateropo. Kodi ine ndinayamba ndakupemphanipo chakudya ndi ndalama, ndalama yanu aponso kuti ine ndidyere? Ayi, inu simunapangepo zimenezo, inu simunayambe mwatiwuzapo ife kalikonse, Samueli, koma zimene zimakwaniritsidwa. Ndipo inu simunayambe mwatipemphapo ife ndalama zathu kuti muzidyera. Komabe ife tikufuna mfumu muli monse. Mulungu anati kwa Samueli, asiye iwo akhale naye, iwo sana kukane iwe, iwo andikana ine. Israeli anali atalowa mu maonekedwe omwewo tsopano. Iwo sankafunanso anenera a Mulungu, iwo sankawasowa iwo. Ndipo ngati wina abwera ndi kuwabweretsera iwo mawu, ndi kuyesetsa kuti awabweretse iwo ku mawu, iwo amawakana iwo. Iwo nthawi zonse amachita zimenezo, mukachitidwe kameneko kachivundi. Pamene dziko ndi mpingo zilumikizana pamodzi, ndiye iwo samafuna chilichonse cha uzimu, iwo samafuna pakuti atero Ambuye. Iwo amafuna chimene iwo akuchifuna. Iwo amafuna dziko, ndikumanena kuti iwo ndi mkhrisitu, ndipo nkumakhala mdziko, ndikumakhala ndi dziko, ndikumakhala monga dziko, ndipo nkumadzinenerabe kuti iwo ndi mkhrisitu. Inu mukudziwa chinthu cha izo ndi ichi, ndikudziwa la kwa uzimu. Ndizo ndendende chimene izo zili. Iwo sakudziwa omwe iwo ali. Iwo aiwala chimene akuyenera kuchita. Ngati mmodzi angabwere lero monga choncho, izo zikhoza kukanidwa chimodzimodzi basi. Iwo anali ndi chikhalidwe chovuta cha izo. ndipo chomwe chonso ali nacho iwo lero iwo amalephera kuti adzizindikiritsewo kandi zinthu zauzimu mkomwe chifukwa iwo sankafuna izo mau uthenga iwo sana zifune izo nthenda ya chimo inalita wazunza iwo ndipo iwo ankazikonda zimenezo chimo ndilo sangalatsa kwa mtima wosatembenuka ilo limaoneka labwino kwa malingaliro osatembenuka koma ndiyo njira ya imfa palibe chimene chatsalira koma imfa malipiro a tchimo ndi imfa ndipo iwe umayenera kukolola malipiro amenewo inu munadzala kumphepo ndipo tsopano mukukolola kamvuluvulu zizindikiro zauzimu ndi kulalikira kwa mthenga wodzozedwa wochokera kwa mulungu sizinawakondoweze iwo konse akazi amakhoza kuseka pa nkhope zawo zomwe ndikuti ine sindikusowa kuti ndipite ndizikamva chinthu ngati chimenecho ngati zimenezo sizinabwerezeke nanso ndi chiyani chimenecho kudziwala kwa uzimu ndendende chimene icho chili iwo ayiwala kuti mulungu ndi mmawu ake ndi amodzi ndipo iye sangakhoze kuwasintha iwo amati mnenera akafika poonekera mmasiku amenewo ndikudzapereka chizindikiro cha uzimu liwu la uzimu ndipo nkudzapereka liwu la mulungu kuseri kwake iwo ankangoliseka ilo ndikuliseleula ilo inu mukudziwa maneno akale zitsiru zimayenda ndi nsapato zagogoda pamene angelo amaopa kupondapo ndi chimene kudziwala kwa uzimu uku kumachita iko kumapangitsa anthu kuti afike pamalo amene iwo samakhala ndi kumvelera mkati mwawo iwo samafuna kalikonse kamene kali ka uzimu mutenge msonkhano weniweni wa uzimu pamene mzimu woyera ukuchititsa odwala ndi kuzindikira malingaliro amene ali mu mtima ndi kuziyika izo pa mipingo yonse kungokhala ndi msonkhano waukulu kuno pa bwalo ili ndipo muone chimene chingachitike mumaminiti pang'ono aliyense akhala akudzuka ndi kumachokapo iwo alibe kanthu kochita ndi izo iwo samafuna kanthu kalikonse kochita ndi izo iwo amamvetsera kukuyankhula kwa luntha kwina kwake koma pamene izo zifika ku mphamvu ya yesu khristu ndi chiukitsiro chake ndi mzimu woyera iwo samafuna kalikonse kochita ndi iwo chifukwa izo zimawatsutsa iwo iwo umawayika iwo pa moto ndi chinthu chimene iwo akuyenera kudziwa palibe kupapulidwa ndithudi komwe kumakhala kosangalatsa kwa nyengo koma icho ngati inu mungadzipereke kwa iko iko kumabweretsa zipatso zakulapa kotero ife tikupeza pamene kudziwala kwa uzimuku kuwagwira anthu ndiye iwo amakhala muchikhalidwe choyipa tsopano ife tikupeza chomwecho tsopano tsopano ine ndikufuna kuti inu mukuyenera kuzindikiridwa pena pake inu mukuyenera kuonetsera moyo wanu ukuonetsera usiku uno kumene inu mukuzindikiritsidwa inu mukuzindikiritsidwa mwina mwa khristu kapena kunja kwa khristu inu simungakhale watheka palibepo chinthu chonga bambo oledzera wosaledzera palibepo mbalame yakuda yoyera iwe mwina ndiwe wopulumutsidwa kapena sunapulumutsidwe ndinu woyera kapena wochimwa chimodzi kapena chinacho ndipo maonedwe anu auzimu kuma wa mulungu amakuzindikiritsani inu ndendende pamene inu mukuyima kulondola mawu a mulungu ozindikiritsidwa amatsimikizira kuti ubatizo wa mzimu woyera uli chimodzimodzi basi monga unalili pa tsiku la pentekoste kapena nthawi ina iliyonse ndipo yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo maonedwe anu kwa iwo amazindikiritsa ngati iwe uli ndi kudziwa la kwa uzimu kapena ayi uko nkulondola zilibe kanthu kaya ndiwe dikoni kapena ngakhale ngati uli mlaliki izo sizipanga eya nawonso amakhala nazo izo totero ife tikupeza kuti izo ndi zopatsirana ndipo zimamenya chinthu chonsecho tsopano ife tikuzindikira tsopano kuti ndikhale wachimerika kuti ndikhale wachimerika ine ndimayenera kuzindikiritsidwa ndi fuko langa tsopano mvetserani mwatcheru kuti ndikhale wachimerika pamene ine ndibadwa kuno mu dziko lino ine ndimakhala nzika ndipo ndimazindikiritsidwa ndi fuko lino zonse zimene ilo lili ine ndili zonse zimene lakhala lili ine ndili pakuti ine ndikuzindikiritsidwa ngati wachimerika ndiye ine ndiyenera kutenga manyazi ake onse ulemerero wake onse chilichonse chimene ilo lili ine ndili chifukwa ine ndikuzindikiritsidwa ndi ilo amen ine ndikufuna kuti inu mumvetse zimenezo ine ndimazindikiritsidwa ngati nzika ya Amerika ndiye zonse zimene ilo linali ine ndili zonse zimene ilo lili ine ndili ine ndikuyenera kukhala gawo la ilo ine ndikuyenera ngati ndine nzika ya Amerika ndine gawo la Amerika ndipo zonse zimene ilo lili ine ndili ine ndisadzayiwale konse ichi ngati ine ndikufuna kukhalabe nzika yeniyeni ya Amerika ine ndikuyenera kukumbukira kuti ine ndili chimene fuko langa lili pakuti ine ndikuzindikiritsidwa ndi fuko langa
Kuliwa la ilo kapena kapena kulimenyera ilo kapena kulifera ilo kapena kulimira pa zonse zimene ilo likuima nazo ine ndikuyenera kulimira ilo chimene fuko langa lili ine ndili chimene ilo limachimira ine ndimachimira icho kuti ndikhale wachimerika wokhulupirika ine ndidzakhala wokonzeka kumufera iye kumumenyera iye kumuimirira iye kuchita chilichonse chimene chilipo ndine gawo la iye inu simunganene za iye popanda kunena za ine pamene inu munena china chake chotsutsa iye inu mukunena izo monditsutsa ine chifukwa ndine wachimerika kunena izo mokutsutsani inu ngati wachimerika ndi chimene iwo amanena zotsutsa fuko ili iwo akunena mokutsutsani inu pakuti ndinu gawo la ilo musadzayiwale ponse zimenezo mukadzatero ndiye kuti inu muli ndi kudziwala mokwanira ndithu ndipo kumbukirani inu simuliso nzika ya Amerika pamene inu simungakhale gawo la iye inu mukuyenera kukhala chimene Amerika ali inunso mukhale ine ndikuyenera kukhala wotenga mbali wa iye ili ndi fuko langa ine ndikuyenera kukhala wotenga nawo gawo wa iye chimene iye ali ine ndili mwaona chimene iye anali ine ndili zilibe kanthu chimene iye anali ine ndidakali chimene iye anali kuti ndikhale wachimerika ine ndinadzafika pa Plymouth Rock limodzi ndi iye ndi makolo akale ine ndinkayenera kutero ndine gawo la iye ine ndinakwera ndi Paul Revere kuti ndikamuchenjeze iye za zoopsa zake ngati ndili nzika yeniyeni ya chimerika ndinafika pa Plymouth Rock ine ndinakwera ndi Paul Revere kuti ndikamuchenjeze iye za choopsa chake kodi inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza tsopano ine ndinawoloka chisanu cha Delaware ndi George Washington ndi asilikali ake opanda nsapato ine ndinali kumeneko pakuti ine ndikuzindikiritsidwa ndi fuko lino chimene iye anachita pamenepo chinali gawo la ine chimene ine ndikuchita tsopano ndi gawo la iye ine ndinazindikiritsidwa ndi Washington Delaware ine ndinayima ndi Stonewall Jackson pamene zovuta zinali zazikulu pa iye ndipo iwo anafunsa iwo ungayime bwanji ngati khoma la mwala pamene zovuta zili pa iwe munthu wamanyazi wamaso a bluu anasasa fumbiri ndi sabato zake iye anati ine sindidzamwa madzi mpaka nditamuthokoza mulungu wamphamvu zonse chifukwa cha iwo ine ndikuyenera kuyima ngati khoma la mwala ndi iye ine ndinayima pamenepo ndi Stonewall Jackson kuti ndikhale wachimerika ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye ndi mayimidwe ake kuwoloka Delaware kumenya nkhondo ine ndinakweza mbendera ine ndinali ndiwo pamene iwo ankakweza mbendera ku Guam masauza ndi asilikali achimerika atapereka miyoyo yawo ndipo pamene gulu lalingʼono lija linathamangira kumeneko ndi kukwezera mbendera mmwamba ine ndinazindikiritsidwa pa kukweza kwa mbendera imeneyo aliyense wa ife anatero zika zonse zachimerika zinazindikiritsidwa ndi mbendera imeneyo itapachikidwa ku Guam pamene ine ndinamva kuti apachika mmwamba mbendera imeneyo misozi inayenderera pa masaya anga ameneyo anali ine ameneyo munali inu zimenezo zinkatanthauza ife tonse pamene ife tinazindikiritsidwa kumeneko ndiyo zonse zimene yali ine ndili ulemerero wake wonse ndi ulemerero wanga manyazi ake wonse ndi manyazi anga ngati iye wachita zinthu zochititsa manyazi ndiye ine ndiyenera kuyang'ana pa iye kupirira chitonzo chake ngati iye akulandira ulemerero ine ndikulandira ulemerero ndi iye chifukwa ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye tsopano kuti tizindikiritsidwe wachimerika akuyenera kuyima ndi manyazi onse a Amerika ulemerero wonse wa Amerika zonse zimene iye anayamba wakhalapo zonse zimene iye ali kapena chimene iye ati adzakhale inu mukuzindikiritsidwa ndi zimenezo tsopano kuti ukhale mkhristu woona ukuyenera kukhala chimodzimodzi ife sitikufuna kuti tiwale zimenezo zonse zimene iye anali ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye ine ndikuzindikiritsidwa ndi iye zindikirani ndipo iye ali mwa ine ndi ine mwa iye zindikirani ndiye mkhristu aliyense amene ali mkhristu weniweni mkhristu anali ndi iye pamene nyenyezi zam'mawa zinkayimba pamodzi ndipo ana amuna a mulungu anafuula mwachimwemwe kusanakhale wonse maziko a dziko lapansi ife tinazindikiritsidwa mu magawo achisavundi ndi mulungu zaka 10 miliyoni dziko lisanaumbidwe ine ndinali kumbuyo uko ndi iye ngati ine ndili nawo moyo wamuyaya ine ndinali kumeneko ndi iye ine ndinazindikiritsidwa ndi iye pamene nyenyezi zam'mawa zinkayimba pamodzi ndipo ana amuna a mulungu anafuula mwachimwemwe ine ndinali ndi iye pamene iye anamuyitana Abrahamu pa usinkhu wa zaka 75 zakubadwa ndi mkazi wake ali 65 ndipo anamuza iye kuti iwo adzakhala ndi mwana Ine ndinali ndiye pamene yana dzaima pa pakuti atero ambuye ine ndidzakhala naye mwanayo ine ndinaima ndiye Kristu wina aliyense anaima ndiye ine ndinali ndiye pamene maisero ake anabwera ine ndinali ndiye pamene iye anakwera pamwamba pa phiri kuti akampereke Isaki ine ndinali ndiye pamene mwana wankhosa anaonekera ine ndinali ndi Yosefe pamene iye anakanidwa ndi abale ake chifukwa iye anali wa uzimu ndipo ena onsewo anali achithupi ine ndinali ndiye pamene iye anadziwa chitonzo chimene ankayenera kupirira nacho ndi abale ake omwe chimene iye anali ine ndili chimene ine ndili iye anali pakuti ife tonse ndi amodzi mwa Khristu Yesu ine ndinali ndi Yosefe mumphanga yake mmanda ine ndinali ndiye pamene iye anapita ku dzanja la manja la Farao inu mumayenera kuzindikiritsidwa ndiye ine ndinali ndi Yakobo usiku uja pamene iye analimbana usiku wonse ndi mngelo ine ndalimbanapo naye ine mwini ine ndikudziwa chimene iye anadutsamo chotero ine ndinalimbana ndi Yakobo nthawi yomweyo imene iye ankatero pakuti ndine mʼbale wake ine ndinali ndi Mose pamene iye anapita ku Igupto ine ndinali ndi Mose pa chitsamba choyaka ngati ndiwe mkhristu iwe umazindikiritsidwa ndi anthu a mu Baibulo amenewo musayiwale zimenezo ine ndinali ndi Mose pamene anthu onse anamukira iye ine ndinali ndi Mose pamene yankawoloka nyanja yofira pamene anadzakweza dzanja lake ndi kupita patsogolo ndipo nyanja yofira inatseguka ine ndinazindikiritsidwa mwa Khristu pomwepo ndipo ndinali ndi Mose pa ola limenelo chilichonse chimene akhristu akhala ali chilichonse chimene wokhulupirira akhala ali wokhulupirira aliyense tsopano amazindikiritsidwa ndi munthu yemweyo chilichonse chimene icho chili inu mukuyenera kuzindikiritsidwa musayiwale zimenezo inu mukatero muli ndi kudziwa la kwa uzimu inu mwayiwala yemwe inu muli tsopano ndikuzindikiritsidwa ndiye ndi Mose pamene yankawoloka nyanja ine ndinali ndi Eliya mumasiku a Ahabu pamene iwo ankayenera kuti apange chisankho cha yemwe ati amutumikire Mulungu kapena Balaamu ife tinali ndi iye pa phiri la Karimeli pamene yankayenera kupanga chisankho ichi pakuti ife timazindikiritsidwa mu thupi la Mulungu yemweyo amene iye anazindikiritsidwamo chotero ngati ife tikuzindikiritsidwa mu thupi limenelo ndiye ife tikuyenera kukumbukira ife tinali kumeneko ndi iye uko mkulondola tsopano ine ndinali ndi Davide pamene iye anakanidwa ndi abale ake omwe ine ndinali ndi Davide inu munali naye nanuso ngati ndinu mkhristu inu mukuyenera kuzindikiritsidwa mukukanidwa kwake ine ndinali ndi ana a Chihebri mung'anjo ya moto pamene a moto osuka nakhoza kuwaotcha iwo chifukwa chakupezeka kwa munthu wachinayi ine ndinali ndi Daniel mudzenjera mikango ine ndinazindikiritsidwa mmenemo pamene mngelo wa Ambuye anamuzindikiritsa iye mmenemo ine ndithudi ndinali ndi iye pa Kavale ine ndikuyenera kuzindikiritsidwa ndiye pa Kavale ine ndikuyenera kukhala kumeneko pa malo akuti kumene sikuti ndinangozindikiritsidwa ndiye pa Kavale ine ndinafa ndiye pa Kavale mkhristu aliyense akuyenera kufa ndiye pa Kavale ngati iwe siufa ndiye pa Kavale iwe sungakhale mmodzi wa iye ine ndinali kumeneko pamene iye ankafa ine ndinafa naye iye ndipo kenako ine ndinali ndiye pamene iye anauka kwa akufa ine ndinadzaonekera pamawa a Istara ndiye muchiukitsiro chilichonse chimene iye anachita ine ndinali pomwepo ndiye wokhulupirira aliyense anali chimodzimodzi ndipo tsopano ine ndakhala ndiye mmalo amwambamwamba mwa Khristu Yesu ndi mphamvu zonse za ku gehena zitagonjetsedwa kudzera mwa iye mkhristu wokhulupirira aliyense adzaziona izo mofanana chifukwa iwe ukuyenera kuzindikiritsidwa tsopano ine ndikudzipeza ndekha mʼmasiku otsirizano ndi ochuluka a khristu okhulupirira akuzindikiritsidwa mu utumiki wake iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ine ndikudzipeza ndekha mu tsiku lino ndi kuzindikiritsidwa mu utumiki wake kodi inu mukudzipeza nokha mwa njira imeneyo mukukhulupirira zimenezo mukuyenda ndi izo zindikirani ntchito zimene yankazichita iye anati wokhulupirira akanadzachita chinthu chomwecho ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita ndiye kodi inu mungazindikiritsidwe ndi iye ndiye pamene chitonzo chibwera pa mawu kodi inu mungapirire ndi chitonzo monga iye anachitira mwaona kuzindikiritsidwa ndi iye ine ndinazindikiritsidwa ndi iye Ine ndinali ndiye pa tsiku la Pentekosite. Ine ndinali ndi ophunzira kumeneko, ndinazindikiritsidwa ndiwo mu ubatizo wa mzimu woyera. Ine ndikudabwa ngati mpingo ulibe kudziwa la kochuluka kwambiri lero, mwakuti iwo amalephera, ena iwo sakhulupirira nkomwe kuti pali chinthu chonga ngati mzimu woyera. Mukuona pamene mpingo afika, chikhalidwe chovuta kwambiri chakudziwala. Mwaona iwa iwala kuti ameneyo anali Yesu Kristu kumbuyo uko. Iwa iwala chimene Yesu Kristu anali. Iwa iwala. Iwa ankaganiza kuti iye anali basi wopanga lamulo. Kapena neneli. Kapena munthu wabwino. Iwa anaiwala kuti iye anali Mulungu. Iwa anaiwala kuti iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo mpingo uli ndi chikhadwe chovuta chakudziwala kwa uzimu. Iwo aiwala zinthu zonsezi. Iwo sakuamvetsa iwo mkomwe. Ife tikuyenera kukhala ndi ophunzira pa Pentekosite, kuzindikiritsidwa ndi iwo. Ine ndinazindikiritsidwa ndi ulaliki wa Petro pa tsiku la Pentekoste, mumachitidwe mutu 2. Ine ndinamva zimene Yana nena. Ine ndikukhulupirira zimene Yana nena. Ine ndinamvera zimene Yana nena. Tsopano ine ndikuzindikiritsidwa ndi chinthu chomwecho. Musatenge kudziwa la kwa uzimu. Chifukwa inu mukadzatero mudzazizindikiritsa nokha ndi china chakenso. Mukhalebe ndi mawu amenewo. Ife tinali ndi mpingo pamene iwo unkatumidwa ndi Yesu Kristu mumachitidwe mutu wa 16. Pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Ine ndikufuna kuti ndizindikiritsidwe pamenepo. Dziko lonse kwa cholengedwa chilichonse. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Ndikhoza kuzindikiritsidwa mu zimenezo. Chabwino, tsopano, kodi inu mukuzindikiritsidwa ndi izo kapena kodi inu muli ndi kuziwala kwa uzimu kwina? Mwakuti mwapeza kuti simukukhulupirira zizindikiro zimenezo zimawatsatira okhulupirira. Mwaona, ngati inu simukukhulupirira zimenezo, ndiye kuti muli ndi kudziwala kwa uzimu. Mwaona, inu mwaiwala kuti Mulungu analonjeza zimenezo. Iye anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Musaiwale zimenezo, inu simungaiwale zimenezo ndi kukhalabe mkhrisitu, inu mukuyenera kuzindikiritsidwa ndi izo. Inu mukuyenera kuzindikiritsidwa ndi Yohane Woyera, mutu wa 14 ndi meya 12. Iye amene akhulupirira ndi ine, ntchito zimene ine ndikuzichita, iyenso adzazichita. Musaiwale zimenezo, ngati inu mutero, ndiye kuti inu muli ndi kudziwa la kwa uzimu, inu mwaiwala yemwe inu muli. Inu mwaiwala chimene umboni wanu matanthauza. Nanga bwanji pamene iye anati ngati inu mukhala mwa ine ndipo mawu anga mwa inu mukhoza kupempha chimene mukufuna ndipo chidzachitidwa kwa inu. Kodi inu mukuzindikiritsidwa pamenepo kuti mukukhulupirira kuti icho ndi choonadi? Mariko 11 pamene iye anati ngati inu mudzanena kwa phiri ili suntha ndipo sakayikira mu mtima mwanu koma kukhulupirira kuti chimene inu mwanena nacho chidzakwaniritsidwa mukhoza kulandira chimene inu mwanena. Kodi inu mungazindikiritsidwe pamenepo kukhulupirira kuti zimene zo ndi choonadi? Ngati sichinatero ndiye kuti inu mukukhala ndi kudziwa la kwa uzimu. Ndipo mukaiwala inu mutayakaimidwe kanu ka Chikhrisitu. Inu simungadziwe kuti ndinu wakuti. Inu mukuti ndine wa Methodist, ndine wa Baptist, ndicho chimene ine ndikudziwa za icho. Ndine wa Pentecoste, ndine ichi icho kapena chinacho. Penyetsetsani zimenezo zikhoza kutanthauza kuti chizindikiro cha nthenda chikuonekera pa inu. Kuti inu muli ndi kudziwa la kwa uzimu kwina kwake. Inu mukuti chabwino mbale Branham, ine ndikukhulupirira ichi, ndipo ine ndithudi sindikutero. Tsopano dikirani miniti chabe. Ngati Mulungu analonjeza kuti adzachita zinthu izi, ndipo anati izo zidzakhala mmasiku otsiriza, ndipo kachikhulupiriro kanu kadzakutchingani inu kwa izo, chimenecho ndi chizindikiro chabwino chakuti ine ndikhoza kuona chisonyezo cha nthenda pa inu. Ndikudziwa la kwa uzimu. Inu mwaiwala kuti mudzizindikiritse nokha ndi mawu. Inu mukuti ine sindikukhulupirira kuti odwala akuchiritsidwa. Inu muli ndi kudziwa la kwa uzimu. Inu mukuti ine sindikukhulupirira mu ubatizo wa mzimu woyera. Kudziwa la kwa uzimu. Inu mukuti ine sindikukhulupirira kuti Mulungu analonjeza kuti adzachita zinthu izi mmasiku otsiriza. Ndiye kuti inu mwamvetsera kwa kachikhulupiriro kapena chiphunziro china chake mʼmalo mwa Baibulo. Inu muli ndi kudziwa la kwa uzimu. Inu simukudziwa kuti ndinu wakuti ndiye. Inu mukuvomereza Mkhrisitu ndipo mkumakana mawu. Simakubweretsani inu mbuyo momwe kukudziwa la kwa uzimu kenanso. Mwaona, simukudziwa pamene inu mwaima. Inu muli ndi kudziwa la kwa uzimu. Inu mukulephera kuti mudzizindikiritse nokha ndi malemba. Inu mukuyenera kukhala ndi ophunzira. Inu mukuyenera kukhala ndi malemba onse ndi mpingo pamene iwo unkatumidwa. Koma tsopano pamene mpingo unkatumidwa, pitani inu pa dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga. Zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Kumeneko kunali kutuma kwake. Tsopano iwo atero, kumeneko kunali kutuma. Koma iwo anatenga chikhalidwe chovuta chakudziwa la kwa uzimu uku, monga ngati Eva anachitira pa iye akuzungulira munda tsiku. tsiku lina tsopano iye ali ngati Israeli akuvutika ndi nthenda yomweyo ziwengo kuchokera ku chakudya cha ku seminale chimene chitakupatseni inu kudziwa la kwa uzimu mukadya chakudya china cha ku seminale ndipo mukhala ndi chiwengo ndipo kenako chinthu choyambirira inu mukudziwa mudzakhala ndi kudziwa la moyipa kwambiri Inu simumakhulupirira chilichonse chimene Bible limanena. Ndilo limene lili vuto ndi mpingo lero. Ndilo vuto limene ife tikulephera kuti tikhale ndi chitsitsimutso lero. Ndilo limene lili vuto ndi anthu lero. Iwo akokedwera kwambiri pa malasha chilichonse ndi kalingaliro kalikonse kamene kangabwerepo mpaka kuti iwo sakudziwa chimene chili chabwino ndi choyipa. Ndende. Iye akulephera kuti akumbukira mbuye wake. Iye akulephera kuti akumbukire mawu ake. Iye akulephera kuti akumbukire lonjezo. Limenelo linali basi, limene linali vuto ndi Israeli. Pamene Yesu anadzabwera poonekera. Iwo ankalephera kuti akumbukire kuti namwali adzaima. Iwo ankalephera kukumbukira kuti Mose anati, Ambuye Mulungu wanu adzaukitsa mneneri wofanana ndi ine. Iwo anali ndi kudziwa la kwa uzimu. Ndicho ndende chimene mpingo uli nacho lero. Iye anati, zidzachitika mmasiku otsiriza kuti zinthu izi zidzachitika zimene ife tikuziona zikuchitika ndipo mpingo wa kalabasi wakufa ngati 12 koloko ndi chiyani chimenecho kudziwa la kwa uzimu ife timadzitchula tokha chi Pentecoste ndipo timalephera kudzizindikira ndipo timalephera kudzizindikira tokha mu mawu pamene iwo alalikidwa mu mphamvu ya chiukitsiro cha Khristu ndipo iye ali pano pakati pathu akuchita izo ndikumachita ndende chimene yananena kuti iwo akanadzachita ndiye penyetsetsani kachitidwe kathu kachipembedzo katilowetsa ife mukudziwa la kwa uzimu ife kufutika ife siti kudziwa kuti mbali yathu ndi iti wina amatenga mapepala ake kuchokera ku mpingo uwu kupita nawo ku mpingo wina ndipo mpingo uwu ndipo lingaliro ili ndi lingaliro ilo mukuona chimene ife tikuchisowa panonso ndi Amosi wina kuti abwere poonekera ndi pakuti atero Ambuye kodi inu mungamulandire iye timodzimodzi monga iwo anachitira iwo sanamulandire iye iwo sangamulandire iye lero Iye analephera kuti awike mutu wake pamalo mkomwe kuti alalikire. Tsopano ndizo ndende kulondola. Chifukwa mpingo kuvutika ndi kudziwa la kwa uzimu uku. Tsopano bwanji. Mulungu analonjeza ichi mu masiku otsirizawa pamene mwana wa munthu azidzawululidwa mogwirizana ndi Luka mutu wa 17 pa chizindikiro chimene chinkachitika ku Sodomu chidzachitikanso ndipo anthu akuziona izo zikuchitika ndipo ena iwo sakuzikhulupirira izo mkomwe. Iwa akuganiza kuti ndikuwerenga maganizo. Iwa akuganiza kuti izo ndi mzimu wanjelekezi. Ndichiani chimenecho iwa akudwala kudziwa la kwa uzimu. Ndizo ndende. Iwa akulephera kuti awamvetsetse Ambuye. Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Chimene iye anali nthawi imeneyo iye ali pano. Koma chachitika ndichiani tikulephera kuti tidzizindikiritse tokha panonso ndi mawu. Bwanji iye sakudziwa kuti iye ndi loji kapena ndi mpingo. Iye sakufuna kuti adzitchedwa loji ndipo sangatchedwe mpingo. Chifukwa kuti atchedwe mpingo angadzizindikiritse yekha ndi Khristu. Zimenezo zikumupatsa iye kudziwa la kwa uzimu. Ndipo iye sakufuna kuti adzitchedwa loji. Chotero iwo si mpingo wa Pentecoste, mpingo wa Methodist, mpingo wa Baptist. Iwo ndi loji ya Pentecoste, loji ya Methodist, ndi loji ya Baptist. Chifukwa iye akulephera kuti azindikiritsidwe ndi mawu. Ndipo pamene mawu aonetseredwa, iwo samawakhulupirirabe iwo. Iyo ndi nthenda kudziwa la kwa uzimu. Akulephera kuti adzizindikire okha. Iwo sakudziwa kuti iwo ndi achiyani. Uko nkulondola. Ndizo ndende basi ngati kukweranitsa china chake. Monga ine ndanenapo nthawi zambiri, ine nthawi zonse ndinkaganiza kuti chimodzi cha zinthu zopulikira kwambiri chimene ine ndinachionapo ndi mphongolo. Mwaona? Iye ndi wa hybrid. Mwaona? Mai ake anali kavalo, abambo ake anali bulu. Ndipo iye samadziwa mkomwe mbali imene yali. Ndipo chinthu choyambirira inu mukudziwa, inu mukhoza kumukweranitsa iye ndi kupeza bulu, ndipo kenako kapena kupezapo mphongolo. Koma mphongolo sangakhoze kudzibereka yekha kenanso. Mwaona iye sangatero. Inu simungamuphunzitse iye kalikonse. Iye ndi wamutu wowuma. Inu simudzamuza mkomwe kalikonse. Inu mukhoza kuayimika makutu akulu ataliwo. Ndipo iye adzadikirira mpaka tsiku lalitali kwambiri la moyo wake. Basi iye asanafe kuti adzakukankheni inu. Ndizo zonse. Iye nthawi zonse amadikirira china chake kuti achiphulitse pa inu. Ngati iye angathe. Ndipo zimenezo zimandika ine mmalingaliro ambiri otchedwa Khristu a hybrid. Iwo akupanga mpingo kukhala wa hybrid mpaka kuti iwo ali ndi nthenda ya kudziwa la kwa uzimu. Iwo akulephera kuti adzibale okha kenanso. Iwo amakamba za chimanga cha hybrid. Chimanga cha hybrid si kanthu. Icho ndi chinthu choyipitsitsa chimene inu munayikapo mkamwa mwanu. Chilichonse cha hybrid. Ndi chifukwa chake inu mumayenera kutenga mbewu zochita kupanga za zing'ono izi ndi zinthu za hybrid ndikuzipopera izo ndikuzisamala izo ndikuzilera izo bwanji chifukwa izo sizingachotse tizilombo pa izo koma yeniyeni mtundu weniweni iwe sumachita kuyikapo mankhwala pa iyo iyo ili ndi mphamvu mkati mwake yoti thamangitse tizilombo pa iyo izo ndi zimene zimachitika kuti muchotse tizilombo takusakhulupirira kuchoka pa munthu weniweni wa uzimu mutenge mphongolo yakale ndipo inu mupite mukayankhule naye kuti kuti mnyamata ine ndikufuna iwe uchite ichi icho iyo ikhala pamenepo makutu akulu amenewo akuagwedezera mmwamba ndi pasi ine ndawaonapo akhristu ambiri ali moteromo otchedwa chomwecho inu mukuti yesu khristu ali yemweyo dzulo ndi kwa nthawi zonse zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira ine ndikukhulupirira masiku azozizwitsa anapita mwaona iye samadziwa chimene amakhulupirira iye samadziwa kalikonse iye samadziwa kumene akuchokera iye samadziwa kumene iye akupita iye ali ndi kudziwa la kwa kavalo iye samadziwa kumene iye anachokera ndipo sangapite patsogolo paliponse koma ine ndimakonda mtundu weniweni iye amakhala ofatsa inu mukhoza kuyankhulana naye iye iye amadziwa yemwe anali bambo ake yemwe anali amayi ake yemwe akhongo ake amuna ndi akazi anali ali ndi mapepala a mtundu weniweni kuti asonyeze komwe anachokera ndipo ine ndimakonda mkhristu wa mtundu weniweni amene akhoza kupita njira yonse kubwerera kumawu a mulungu kufika ku tsiku la pentekoste ndi kudzizindikiritsa okha pamenepo ndi oyera pamene mphamvu ya mzimu woyera inabwera pa iwo ameneyo ndi mkhristu wa mtundu weniweni iye amadziwa kumene anachokera iye samazindikiritsidwa ndi methodist baptist kapena chilichonse iye amazindikiritsidwa mu mawu a mulungu iye amadziwa ndendende pamene iye akuima magazi a chifumu atate ake amayenderera mwa iye magazi a yesu khristu iye amadziwa chimene iwo amachita iye amakhulupirira mawu aliwonse mulungu amagwira ntchito kudzera mwa iye ndipo amatsimikizira izo ndi zizindikiro zimene iye analonjeza kuti zidzawatsatira iye alibe kudziwa la kwa uzimu iye ndi mtundu weniweni ine ndikuzikonda zimenezo koma mpingo lero uli ndi khalidwe lovuta la kudziwa la kwa uzimu iwo sukudziwa kuti ndi wandani iwo wayiwala zonse zokhudza iwo wayiwala zinthu zonsezi zimene zimaupanga iwo kukhala mpingo nchiyani chinatipanga ife kukhala olemera monga mmene tililimu iwo wafika pamalo a laodikaya kenanso wabwerera kumalo olemera monga israeli anali pamene iwo unali wosauka ndipo unkachita kudalira mulungu pa chilichonse chimene iwo ukanakhoza kuchita chilichonse chimene iwo unali nacho iwo unkadalira mulungu potero mulungu amakhala wawo iwo ndipo iwo unali wa uzimu ndipo umapitirira mtsogolo koma pamene iwo unadzalemera apa pali chimene chinadzachitika mizinda yawo inadzamangidwa ndipo akazi awo anadzakhala opanda khalidwe amuna awo anavomereza izo alalika awo analekelera chigwiriro ndipo iwo ananyoza aneneri ndipo umenewo ndi mkhalidwe umene iwo alowamo chiyani chapangitsa zimenezo chinali kuyiwala kumene madalitso amenewo akuchokera ndipo inu a methodist ndinu a baptist ndinu a presbyteria inu a methodist mukhoza kumukumbukira john wesley inu a baptist ndipo john smith zinamuliritsa zochita za anthu mpaka mkazi wake ankachita kumutsogolera iye kupita pa tebulo maso ake anatupa mpaka mkutsekeka chifukwa cholira ndi kupemphera usiku wonse chavuta ndi chiyani John Wesley ananena kuti chimodzi cha zinthu zazikulu ine ndikukhulupirira anali mmodzi wa atate oyambirira Methodist anati manyazi ana akazi a mpingo wa Methodist anali kuyamba kukhala achidziko kwambiri iwo ankavala mphete pa chala chawo kodi iye angadzanene chiyani tsopano atavala akabudula chinachitika ndi chiyani kudziwala kwa uzimu ndendende chimene chili anayiwala kumene inu munachokerako inu muli nazo zinthu zonsezi chifukwa kupereka kwa mulungu ubwino unakuchitirani inu izi kodi inu mukuganiza kuti ichi ndi chinthu chachilendo izo ndi zofanana ndi mzimu wa yesu khristu uneneri muchivumbulutso mutu wa 3 anati chifukwa iwe ukuti ine ndi wolemera sindikusowa kanthu ndipo iwe sukudziwa kuti ndiwe wosauka wakhungu watsoka womvetsa chisoni wamaliseche ndipo osadziwa izo ayi mwaona osadziwa izo ayi ndi chiyani chimenecho kudziwala kwa uzimu iwo sakudziwa izo ayi mipingo ili nazo ndalama tsopano kulibe mpingo mkomwe mudziko wachipembedzo koma umene uli ndi mamiliyoni kuchulukitsa mamiliyoni amadola akumanga nyumba ndi zinthu za mamiliyoni ndi mamiliyoni amadola ndikumalalikira kudza kwa ambuye kwayandikira olemera Ndipo anati ine sindi kusowa kanthu. Alaliko phunzira bwino amene wana yamba akhalapo nawo. Odziwa theology mochuluka kuposa mmene iwo ankadziwira konse. Ndipo iwo ali ndi nyumba zazikulu. Malo apamwamba osankhidwa mu mzinda. Iwo akumakhala ndi ufulu ofikira kwa chilichonse chimene wakufuna kuchita. Ndiyeno kodi iwo anachita chiyani? Anakhala ndi kudziwa la kwa uzimu ndipo anayiwala kuti anali Mulungu amene anawachitira iwo zimenezo. Chimodzimodzi monga Israeli. Ndipo Bible linanenera Yesu Kristo anatumiza angelo wake kwa Yohane ndipo anati mbado wa mpingo otsiriza uno udzakhala ndi kudziwa la kwa uzimu uku. Iwo anali atsoka, kumbukirani. Iwo amaganiza kuti iwo ndi akulu, iwo amaganiza kuti ali ndi china chake, koma iye ananena kuti iwo anali omvetsa chisoni, atsoka, osauka, akhungu, amaliseche, ndipo sakudziwa izo. Ndipo palibepo njira yo wawuzira iwo. Tsopano, ngati munthu atakhala kunja kuno panseu, wamanyazi, kapena mkazi, wamaliseche panseu, wakhungu, amene wangakhale maonekedwe omvetsa chisoni kukhala m'maonekedwe amenewo. Komano ngati iwo atakhala m'malingaliro awo olondola, nkumadziwa chimene iwo anali, kuti iwo ndi anthu, ndipo akuyenera kuvala zovala, chabwino. Iwo ungapite kunja uko, iwo ndi anthu, akuyenera kuzindikiritsidwa ndi mtundu wa anthu. Ndipo kunja uko, atsoka, omvetsa chisoni, akhungu, ndi amaliseche. Ndipo ukapita kwa iye nkukati mbale, iwe ulimaliseche. Tsopano hapa, ndine dokotala wakuti ndi wakuti. Iwe uzingo panga zako. Ine ndikukuza iwe, ine ndiwa chakuti ndi chakuti. Iwe ulibe chochita, iwe woyela wodzi kudubuza, kutu zindi uza inekali konse. Ukawauza iwo kuti ndichola kuika kuti mwamuna azichita ichi ndi kuti anthu azichita zinthu zimene iwo akuchitazi ndipo iwo amafuna kuti akudziwitse iwe kuti mlaliki wawo ndi wodziwa zambiri mukuona ndi chiyani chimenecho ndi iwo aiwala malamulo a Mbuye Yesu ndiye mukamulola iye kuti abwere ndi kudzachita zizindikiro ndi zodabwitsa zimene iye anati iye akanadzazichita iwo samafuna kuti akhulupirire zimenezo ndi kudziwa la kwa uzimu. Maona, iwa iwala, ndipo iwo alimaliseche, ndipo sakudziwa izo ai, sakuzindikira izo. Iwa amaganiza, basi chifukwa chakuti ine ndi wampingo, ndizo zonse zimene zizofunikira, mbale, zimene zo sizitanthauza kali konse kwa Mulungu kuposa kukhala masoni, kapena china chili chonse, loji ina ili onse. Kukhala wampingo, zimene zo sizitanthauza kali konse kwa Mulungu. Inu mukuyenera kukhala ana amuna ndi akazi a Mulungu. Inu mukuyenera kubadwa mwa Mulungu, ndipo Mulungu ndi mawu. Pamene ine ndinadzakhala gawo la abambo anga, ine ndinadzakhala abambo anga onse. Pamene inu munadzakhala gawo la Mulungu, inu munadzakhala Mulungu mwa mphuphu, mawu ake onse. Inu mukhulupirire onse iwo, kudziwa la kwa uzimu. Nanga bwanji ngati inu simumadziwa chimene dzina lanu linali. Ndipo ngati inu muli, inu mukuchokera ku banja labwino, zimene ine ndikuganiza inu mukutero, ngati inu mukuchokera ku banja labwino la anthu, ndipo nanga bwanji ngati inu mutayiwala dzina la banja, ndipo inu nkupita kunja kuno, nkumaka khala mochititsa manyazi. Iwo nkuti, kodi dzina lako si Jones, kapena chilichonse chimene ilo linali, chabwino ine sindi kudziwa kuti ndine ndani. Mukuona? Chabwino, maona, chimenecho ndi chinthu choyipa kuti ukhalemo, mkhalidwe woyipa kukhalamo. Chabwino, basi apo ndi pamene mpingo afika. Iwo kuyenera kukhala choyimirira cha Yesu Kristu. Koma iwo waiwala zimenezo, chifukwa iwo wachita kubayiridwa mmenemo ti zikhulupiriro ndi zipembedzo. Kuti iwo avomereza izo m'malo mwa mawu. Ndipo iwo alimaliseche akhungu omvetsa chisoni, ndipo sakudziwa izo ayi. Ndipo palibe njira yowawuzira iwo. Ine mwina sindidzabweranso ku Birmingham, koma iyi ndi nthawi imene iwo ati amve izo. Mukuona, kulondola. Ndine basi, ine ndilibe udindo wakali konse koma kufesa mbewu. Mulungu amailondolera iyo munthaka kumene iyo ikuyenera kupitako. Anayiwala, inde, iwo anayiwala mawalonjezo. Iwo anayiwala, Israeli anali munkhani ya mtundu umenewo pamene Yesu anabwera. Iye anali atayiwala, iwo ankamuyembekezera, iwo ankati amakhulupirira kuti kudzabwera Mesiya. Koma pamene Mesiya anadzabwera ndi kudzazizindikiritsa iye mwini ndi mawu, iwo anali ndi miyambo yambiri mpaka iwo anawapangitsa mawu a Mulungu kukhala opanda ntchito. Ndipo Yesu analonjeza, basi nthawi yotsiriza isanafike, monga izo zinali mu Sodomu, chomwe chonso izo zidzakhala, ndipo izo zidzazindikiritsidwa, ndipo anthuwo ali mu mwambo kwambiri mpaka iwo apanga lonjezo la Mulungu kukhala lopanda ntchito ndi mwambo wawo. Kudziwa la kwa uzimu, kudziwa la kwa uzimu ndi chimene ndende chili. Mwaona? Iwa iwala zinthu izi. Ine ndiwa ichi, ine ndapanga ichi, ine ndinavina mu mzimu, ine ndinachita ichi, chabwino, mai. Izo zilibe chochita ndi zimenezo, ai nkomwe. Iwe ungakhale bwanji mkhristu ndipo nkumakana mawu. iwe sunga kose kuchita zimenezo. Mulungu ndi mawu. Ngati mawu ali mwa iwe, iwe ndi mawu ndinofanana. Zonse zimene mawu ali, iwe uli. Amen. Ngati ine ndi kukhala mu mbado uno, chimene gawo ili la mawu lalonjeza ku mbado uno, ine ndikuyenera kukhala chimenecho. Ngati ine nditi ndikhale mkhristu, ndikuyenera kuzindikiritsidwa ndi zonse zimene Bible limazilalikira ndi kuima nazo. Haleluya. Munditchaine woyera wodzikudubuza muli monse, ndipo ine ndikumvelera mwachipembedzo kwenikweni tsopano. Inde Bwana. Ine ndikuyenera kuzindikiritsidwa ndi chilichonse chimene Bible limadzinenera. Ndipo ilo limadzinenera, ndipo ngati ine sindinakanthidwe ndi kudziwa la kwa uzimu kwa makono uku, ine ndidzakhala ndipo ndikhoza kuzindikiritsidwa ndi ilo. Ngati ine ndingalikane ilo, ndiye kuti ndili ndi kudziwa la kwa uzimu. China chake chachitika, ine ndavomereza kachikhulupiriro kapena chiphunzitso, kapena mpingo wina, kapena gulu la anthu. Ine sindingachite zimenezo. Pamene mawu amabwera ndipo amadzazizindikiritsa okha. Ndi chifukwa chake Yesu sanazindikiridwe. Oh, iwo amati, chabwino, munthu uyu ndi woyera, ndipo wansembe wathu woyera, woyera wathu uyu. Ndipo Yesu anati, inu ndi wa Atate anu mdierekezi. Ndipo ntchito zake inu mudzazichita. Kodi inu mumadziwa kuti Kaini anapereka nsembe yabwino nayenso, iye anali woona mtima, anamanga guwa, ankagwada pansi ndi kumapembedza, ndipo ankapereka nsembe, ndipo ankapemphera kwa Mulungu. Ndipo ngati Mulungu ndizo zonse zimene Mulungu amazifuna, kuti inu mukhale wa mpingo ndi kukhala ndi guwa, ndi kumapereka zakumizano ndi kumapita kuchalichi, ndi kumakhala moyo wabwino, ngati ndizo zonse zimene iye amazifuna, iye anali wosalungama kumudzudzula Kaini, chifukwa iye anachita chinthu chomwe chomwe. Inde Bwana, ndizo ndendende. Koma chipembedzo chimatanthauza chophimba. Ndipo inu simungaphimbidwe ndi ntchito zanu zabwino. Pali chinthu chimodzi chokha chimene Mulungu ati adzachivomereze. Ndipo ndicho magazi a Yesu Khristu. Ndicho chophimba chokhacho. Kunja kwa iwo, ngati inu mungati ndizisunga kachikhulupiriro kudziwa la kwa uzimu. Ndi chimene chinachitika. Tsopano zindikirani. Iwa iwala mawu awo, iwa iwala Baibulo, iwa iwala lonjezo, iwa kuyesetsa kuti azikhala moyo mukunyezimira kwa chimene a Methodist anali, chimene a Baptist anali, chimene wina wake anali. Apa pali lonjezo la tsikuli. Ndipo Mulungu akuyankhula iwo kudzera mu mawu ake. Ndipo akutsimikizira kenanso ndi kumatsimikizira kuti iwo ali choncho. Ndipo komabe iwo sakuwakhulupirira iwo kudziwa la kwa uzimu. Ndizo ndende kulondola. Kudziwala kwa thunthu mwantheradi sama wakhulupirira iwo mkomwe. Msilikali wa Chifransi. Ine ndinawuzidwa kankhani kakang'ono ife tisanatseke. Ine sindimadziwa mkomwe kuti nthawi yatha chomwechi. Ndipo ine ndili ndi masamba 10 azolemba apa amene atsala. Ndidzatenga izo nthawi ina. Zindikirani. Msilikali wa Chifransi. Iwo anali ndi gulu la asilikali ochokera ku gulu la nkhondo. Ndipo iwo anali ndi kudziwa la uku. Izo zinali chifukwa cha kudzidzimuka ku nkhondo. Ndipo iwo anali ndi programu. Ndipo iwo anawaitana ndipo anawalola anthu amene ankasowa kondedwa awo kuti abwere ndi kudzaona ngati angathe kuwazindikira anyamata amenewa. Panalibe chiyembekezo kwa iwo. Mwina mwake mmodzi kapena awiri mwa iwo anachigwira icho. Ndipo kenako iwo anawatenga ena onse a iwo. Iwo ankapita kuti akawasiye iwo kuchipatala. Kumene iwo adzayenera kukhala moyo wawo wonse. Iwo anali akupita chokwera kumbali ya phiri, akukoka sitima. Ndipo iwo anadzayima pa stationi kuti anyamatawo atsike ndi kudzaongola miyendo yawo. Ndipo azilonda anadzatuluka pa phiri kuti adziwalondera iwo. Chifukwa ndi kudziwala. Bwanji, iwo ankayenera kuti adziwalondera iwo. Chotero iwo anamuona mnyamata mmodzi pamenepo, iye anatuluka ndipo anayamba kuyang'ana-yang'ana pa thanki ya madzi imeneyo. Anayang'ana kuzungulira paliponse pa phiri. Iye anapukuta nkhope yake, ndipo iye anayang'ana. Ndipo anadzayang'ananso, ndipo anayiona thanki ya madzi imeneyo. Iye anadzayang'ana kuzungulira pa station ponsepo, ndipo iye anayamba kuyenda. Malomoti mlonda ya muimitse iye anamutsatira iye. Iye anapita pamwamba pa phiri kumatsikira kanjira kakang'onoko, anapotolokera kumanja ndipo anapita kukwera pakaphiri kena kakang'ono, ndipo anadzafika pakanyumba kamatabwa kakang'ono. Iye anayang'ana akutuluka pakhonde bambo okalamba ali ndi ndodo mdzanja lake. Anadzatuluka ndipo anafunyulula manja ake akumukumbatira iye. Anati, mwana wanga, ine ndinkadziwa kuti iwe udzabwerera. Iwo ankandiwuza ine kuti unafa, koma ine ndinkadziwa kuti udzabwerera. Ndipo mnyamatayo anadzabwerera kwa iye mwini. Kudziwa la kwake kunamuchokera iye. Iye amatha kuzindikira kuti iye anali ndani. Iye anadziwa kuti amenewo anali abambo ake. Oh, msilikali wa mtanda. Amene anadzidzimuka ndi kuphunzira kochuluka. Zodzidzimutsa zambiri zachipembedzo ndi kachikhulupiriro ndi zinthu za mdziko. Bwanji osangochokapo kwa maminiti pang'ono ndi kuyamba kumayang'ana-yang'ana mu Baibulo. mukoza kumaenda enda ndipo mukoza kudzipeza nokha mukuzindikiritsidwa apa mu mawu ngati wokhulupirira limodzi la masiku amenewa. Inu mukoza osamudziwa iye, inu mukoza kudzabwera kwa inu eni monga mwana wolowerera anachitira ndi kudzazipeza nokha. Inu mukoza kudzapeza kuzindikiritsidwa kwanu mu mawu a Mulungu. Wina wake anati tsiku lina osati kale kwambiri anati, koma mbale Branham tayang'anani pa ife anthu a Chipentekoste, ndi mipingo yabwino bwanji imene ife tili nayo. Bwanji ife tili ndi atumiki amene anaphunzitsidwa. Mvetserani, pamene mwamuna wakwatira mkazi, iye samadalira mukukongola kwake, ayi, iye amadalira mukukhulupirika kwa lonjezo lake, mawu ake. Iye samadalira mukukongola kwake, iye amadalira mukukhulupirika kwake. Ndipo ndi mmene zimakhalira pamene iwe ukwatiwa kwa Mulungu. Iwe sumadalira chali chichina chachikulu chokongola chimene iwe ungathe kumanga, koma mulonjezo limene Yesu Kristo analipanga kuti ine ndili yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Ine ndikudabwa usiku uno mchipinda pano pamene anthu akhala, pamene pali amuna ndi akazi, amene ndi amuyaya, anthu opita ku muyaya. Ndipo inu mukudziwa kuti tsiku lina kapenali nzake inu mukuyenera kudzakumana ndi Mulungu. Ndipo ine ndikudabwa ngati inu munali ndi kukuma pang'ono kwa kudziwala kumeneko. Ndipo inu mukhoza inu mwazindikiritsidwa mu chinthu cholakwika. Ndipo inu mukufuna kumangoyenda mozungulira usiku uno ndi kufufuza ngati inu mungadzizindikiritse mwa Khristu Yesu. Kodi inu mungakweze mwamba dzanja lanu ndi kuti mundipempherere ine mbale Branham. Ine ndikufuna kuti ndizindikiritsidwe ngati Mkhristu weniweni wokhulupirira weniweni. Mulungu akudalitseni inu, Mulungu akudalitseni inu, akudalitseni inu. Oh, inde kuzungulira uko, Ambuye Mulungu akudalitseni inu. Wina wake mwamba pakonde inu mukuti, mbale, ine ndikukhulupirira kwenikweni, icho ndichoonadi. Ine ndikukhulupirira ngati akhirisitu, ife sa akhirisitu monga iwo anali zaka zapitazo. Nanga bwanji ino anthu a Chipentekoste, pamene amayi anu ndi abambo ankakonda kumayima pa msewu kunja kuno ndi kumamenya nkhocho ya kale. Ndipo amayi anu momwe iwo ankachitira, iwo ankatopera ndi kumavutika nanu ana ang'ono inu. Nthawi zina inu munkayenda wopanda zovala ndi china chilichonse, koma abambo ndi amayi anali okhulupirika kuntchitoyo kuti amugwiritsitse Khristu. Taonani zimene inu anthu a Chipentekoste munachita. Zaka 50 zapitazo inu munatuluka mu bungwe, ndi chimene chimakupangani inu kukhala a Pentekoste. Inu munadzilekanitsa nokha kwa wosakhulupirira. Ndipo monga nkhumba ku matope ake ndi galu ku masanzi ake, inu mwabwereranso ndipo mwakachita chimodzimodzi, mwapanga nyasi zomwezo zimene inu munatulukamo. Chavuta ndi chiyani? Kudziwala kwa uzimu kwafalikira pa anthu. Inu muli ndi tizikhulupiriro tanu ndi mapepala anu a chipembedzo tsopano, ndipo inu muli limodzi ndi ena onse aiwo, mukufuna kukhala ndi ena onse aiwo. Inu mwalola akazi anu kuti azidula tsitsi lawo, azidziphoda. Inu mukuwaloleza iwo kuti azichita zinthu zonsezi, mukuloleza zinthu zonsezi mu mipingo. Ndi chiyani chimenecho? Kudziwala kwa uzimu. Ndiye chinthu choyambirira inu mukudziwa pamene Mulungu ayamba kuyendera pakati pa anthu, ndiye chimachitika ndi chiyani? Inu simungalandire izo. Mwaona, inu mwadwala kwambiri ndi kudziwala kumeneko. Mwaona, chinthu chokhacho chimene inu munachimvapo, kodi inu simukuganiza kuti mukuyenera kuchoka pakachikhulupiriro kameneko kwa maminiti pang'ono ndi kutenga Baibulo ndi kuona mmene Mkhristu akuyenera kuzindikiritsidwa? Zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Machitidwe, Petro anati, lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu, kuloza kuti khululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi iwo amene ali kutali, ngakhalenso ochuluka amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Ngati iwo atakuwuzani kuti izo sizili chomwecho, ndiye kuti abusa anu ali ndi vuto loyipa la kudziwala kwa uzimu. Iwo sangazizindikiritse okha ndi mpingo umenewo, osati bungwe, mpingo, thupi la chinsinsi la Khristu. Tsopano mzimu woyera uli pano. Iye ali pano kuti adzachite ndendende basi chimene iye analonjeza kuti adzachita. Tsopano pamene inu muli pano ndi mitu yanu yoweramitsidwa, muzingopemphera. Mulole mzimu woyera uyankhule iye mwini, ndipo muone ngati ichi aliyense akudziwa kuti lonjezo limene ilo lili la tsikuli.
tsopano inu amene mukusowa usiku uno inu ambiri a inu munakweza mwamba manjano inu musana chite zimenezo ine ndikudabwa pamene ife tili pano ndikupempherera kwenikweni odwala ine ndikudabwa ngati inu mungachoke kukusakhulupirira kumeneko chipembedzo chimenecho kachikhulupiriro kameneko kamene kamakuuzani inu zinthu izi sizili chomwecho mmodziyo amene akhoza kukuuzani inu kuti iwo ndi wamdyerekezi pamene iwo adzachita zimenezo iwo sadzakhululukidwa mkomwe mu dziko lino kapena mdziko limene lili mkudza nanga bwanji ngati ichi chili choonadi tangoganizani bwanji ngati icho chili ndiye inu mulipati mwaona inu simukuyenera kuchiyankhula icho mungokhulupirira icho mu mtima mwanu ndipo pali anthu pano amene akukhulupirira zimenezo ine ndakhala pomwe apa kwa mausiku awiri apitawo ndikuvutikira pansi pa china chake basi mayi kugwira ndi kuluma lilime langa kuti ndisachitchule icho ndipo kumbukirani mzanga izo ndi zapakati pa inu ndi mulungu nanga bwanji ngati izo ndi zolakwika ndipo inu mukuganiza zimenezo inu mukudziwa zimene zimachitika inu simudzakhululukidwa mkomwe chifukwa cha izo kudziwala kwa uzimu inu mudzapitirira kukalowa mu imfa yanu yamuyaya kusakhulupirira iye amene sakhulupirira ndi woweruzidwa kale tsopano mupempherere nthenda yanu munene ambuye yesu inu munalonjeza ine mwina mwake alendo ena pano amene sanayambe akhalapo konse pano yesu analonjeza monga izo zinali ine nditenga lemba limodzi mmasiku a loti pamene mulungu anadzaonetseredwa mu thupi la nofu ndipo anthu abrahamu gulu losankhidwa gulu loyitanidwa atuluke ndipo dzina la abrahamu linasinthidwa kukhala abrahamu kenako iye anaona mawu akusandulika thupi ndipo iwo anazindikira malingaliro amene anali mu mtima mwa sara ndipo pamene mbewu ya chifumu ya abrahamu inadzabwera chimenecho ndi chimene iye anachita ndipo iwo anamutcha iye mdyerekezi iye anati tsopano pamene mzimu woyera udzabwera mukadzachita chinthu chomwechomwecho anati tsopano pali chikhululukiro pamene inu munditcha ine chomwecho koma pamene inu mudzayankhula motsutsa mzimu woyera sipadzakhala chikhululukiro tsopano mulole iye mu mphamvu yake abwere adzadutse mwa anthu omvetserawa paliponse pamene inu muli ndipo ndikuzindikira za mu mtima kwa uzimu kwake kukuonetsera kuti iye ndi mawu kotero kuti ngati pali aliyense pano amene akuvutika ndi kudziwala kuti iwo asati akhale wopanda chowiringula kuyitanira paguwa uku kusanachitike mulole ambuye mulungu athandize tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa mukupemphera mwaulemu mwaona pali dona wakhala apa pamaso panga iye wayika manja ake pa nkhope yake iye akuvutika ndi vuto la nsana ndipo alinso ndi manjenje iye ali ndi vuto la mmimba ndipo iye wakhala apa patsogolo panga tsopano ndipo iye akhoza kudziwa iye siwochokera mdziko lino iye akuchokera ku mzinda wotchedwa Macon eya iwe kukhulupirira kuti mulungu akhoza kundiuza ine kuti ndiwe ndani ndiwe Abit Ayers ngati uko nkulondola kweza mmwamba dzanja lako ndine mlendo kwa iwe uko nkulondola si choncho izo tsopano vuto lako latha yesu khristu iwe unagwira chovala chake iye wakuchiritsa iwe tsopano ungokhulupirira izo pali bambo amene wakhala kumbuyo kwa nyumbayi iye akufuna ubatizo wa mzimu woyera iye akufuna ubatizo wa mzimu iye wayima apa pamaso panga iye siwochokera kuno aponso iye akuchokera ku Carolina Charlotte Lipoe ndilo dzina lake mukhulupirire ndi mtima wanu wonse ndipo mulungu akudzadzani inu ndi mzimu woyera wanga mʼbale wanga ngati inu mungakhulupirire izo apa chakumanja kwanga apa pali mwamuna ndi mkazi wake akhala pomwe apa kutsogolo kwanga apa ndi banja lakale kumanja kwanga donayo akuvutika ndi vuto la thumbo mwamuna wake ali ndi vuto la mtima iwo siwochokera kuno iwo akuchokera ku Tennessee bambo ndi mayi Thomas ngati inu mungakhulupirire ndi mtima wanu wonse kwezani mmwamba manja anu ndipo mukhoza kulandira machiritso anu yesu khristu wakuchizani inu ndizo ndendende zimene iye analonjeza kuti akanadzachita koma ine sindinayambe ndawaonapo anthuwo mmoyo mwanga kudziwala kwa uzimu. Yesu anati, chito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silidzandionanso ine, komabe inu mudzandiona ine, pakuti ine dzina la umwini ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumapeto a dziko lapansi. Yesu Kristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tsopano kwa amuna ndi akazi pano amene muli ndi vuto lina lake, amene mukulephera basi kuti mungatani. Inu mukufuna kuti mukhulupirire koma mukulephera basi kuti mulowe muzimenezo. Ndipo inu mukufuna kuti mupempheleredwe, mukufuna kumulandira iye pamene muli mukukhalapo kwake. Kodi inu mungabwere ndi kudzayima pomwe apa pafupi ndi ine, mundilole ine ndipemphere ndi kudzayika manja pa inu. Ngati inu mungabwere pomwe apa tsopano, inu amene mukuvutika moteromo ndi kudziwala kwa uzimu. Ndipo mukufuna kuti mupempheleredwe kuti mumasulidwe kwa zimenezo. Ngati inu simuli wokhulupirira koma mukufuna kuti mupempheleredwe, bwerani apa ndipo mudzayime. Mulungu akudalitseni inu mnyamata, wina wakenso bwerani. Mulungu akudalitseni inu Dona, bwerani. Mulungu akudalitseni inu Dona wang'ono, wina wakenso bwerani. Bwerani, dzayimeni pomwe apa pompano. Kudziwala kwa uzimu. Ine sindikufuna kukhala ndi mliri wa zimenezo. Mulungu musaloleze, mundilole ine ndife imfa ya chilichonse, koma musandilole ine ndife imfa imeneyo ngati wosakhulupirira. Bwerani, mulandireni iye tsopano. Inu simuchita zimenezo? Bwerani kuchokera, ndipo tsikani kuchokera pa khonde abwenzi, ndi masitepe pang'ono kutsika pansi apa, ndipo izo zikhoza kutanthauza kusiyana kwa pakati pa imfa ndi moyo kwa inu. Penyani, ine sindingamupange Kristu kupanga kanthu. Kristu sakusowa kupanga chilichonse koma chinthu chimodzi. Iye akuyenera kusunga mawu ake. Iye akuyenera kutero kuti akhale Kristu, akhale Mulungu. Iye akuyenera kusunga mawu ake. Tsopano kumbukirani, ngati inu simukutsimikiza za chokuchitikirani chanu, bwanji osatsikira kuno tsopano. Ngati inu mwangokhala wachipembedzo, ngati ndinu chidzukulu cha Chipentekosite, Mulungu alibe zidzukulu. Iye ali ndi ana amuna ndi akazi, koma osati zidzukulu zazimuna ndi zazikazi. Mukuona, Mulungu alibe zimenezo. Iye ali ndi ana amuna ndi akazi basi. Ndipo inu mukudziwa kuti inu simuli. Mwina mwake inu munayankhulapo mmalilime, mwina mwake inu munavina, mwina inu munachita zonse izi. Zimenezo nzabwino zonsezo. Ine ndilibe chilichonse chotsutsa izo. Komabe ngati inu mukadali ndi kudziwala kwa uzimu kumeneko, bwerani kuno, ndipo mubwere kuno, ndipo mudzayime apa. Tiyeni tipempherere izo. Inu mukuti chiyani? Membala wa mpingo. Basi membala wamba wa mpingo. Bwanji osabwera kuno ndi kusiyana nazo tsopano. Ine sindikufuna ndichoke ku Birmingham kuno ndi kumadziwa kuti tsiku lina pamene chiweruzo chidzabwera, ndipo ine ndidzayenera kuti ndidzayime pamenepo pamaso pa inu. Kumbukirani, ine ndidzakakumana nanunso inu. Ngati ine sindikumana nanu inu pano pa izi, kapena ine ndidzakumana nanu inu pa chiweruzo, ndipo ine ndidzayenera kudzayankhira pa zimene ndanena usiku uno. Tsopano mveserani, lapani anzanga, lapani tulukani mwa izo, tulukani mmenemo, bwerani tsopano. Zimenezo zikuyenera kumukangitsa mkazi wometa tsitsa aliyense mu dziko lino kapena malo ano kubwera kuno tsopano. Ndizo ndende kulondola. Kuti mulibe chisomo chokwanira kuti munene, ine ndikufuna kutero, ndikufuna ndisiye tsitsi langa kuti lizikula mbale Branham. Izo zikuyenera, ine ndikuyenera chabwino, ine ndilibe chisomo chochitira zimenezo. Bwanji, inu mukuti, kodi zimenezo zili ndi chochita chilichonse ndi izo, kuno osati kale kwambiri mtumiki wopambana kwenikwene anabwera kwa ine, ndipo anati, ine ndikufuna kuyika manja pa inu mbale Branham. Anati, aliyense amakutenga ndi inu ngati mneneri. Ine ndinati, ine sindinanenepo kuti ndine mneneri. Iye anati, koma anthu amakutenga ndi inu chomwecho. Inu nthawi zonse mumakhalira kuwakhadzula akazi amenewo zakuvala akabudula ndi mwamuna wa Chipentekoste. Ndipo anati, zokhudza kuvala akabudula ndi kudula tsitsi ndi zinthu. Anati, imeneyo si ntchito yanu. Ine ndinati, ndi ntchito ya ndani ndiye? Ndipo iye anati, anthu amenewo bwanji nosawaphunzitsa akazi amenewo momwe angamakhalire kukhala ndi mphatso za uzimu zopambana ndi kumathandiza anthu. Malomo mayesetsa kuti, anati, iwo amakutengani inu. Chimene inu mungawauze iwo akhoza kukukhulupirirani inu. Anati, bwanji inu simuwauza iwo mmene angalandirire mphatso zazikulu ndi kuwathandiza anthu. Malomo kuti nthawi zonse muziwadzudzula iwo. Ine ndinati, ine ndingathe bwanji kuwaphunzitsa iwo algebra pamene iwo akulephera ngakhale kuti aphunzire ma ABC awo. Mukuona, iwe umayenera kuyambira musi. Lapani kapena muwonongeka. Tsopano inu mukhoza kusankha nokha. Lapani kapena muwonongeka. Yesu Kristu wadzizindikiritsa yekha bwinobwino apa, usiku ndi usiku. Ndipo uwu ndi usiku umene ife timatembenukira ku chipulumutso ichi. Ndimasitepe pang'ono chabe kukwera kuno, ndipo ine ndili ndi nthawi yochuluka yodikirira.
Kumbukirani Birmingham magazanu sali paine tine osarakwa ndipo ngati inu muli ndi mzimu woyera kwenikweni muli ndi mwayi wobwera tsopano ndipo ngati mukuvutika ndi mtundu wina wachitchalichitchalichi umene wakupangitsani inu kukhala ndi kudziwa la kwa uzimu bwanji inu simukubwera Yesu ndiye wochiza kodi inu simubwera Sopano anthu ena achoka pa khonde ine ndimadikirira kuti ndione kumene wali akutuluka kapena akubwera paguwa apansi pano awa akubwera mmwamba chozungulira uko nkulondola inu amene muli apa bwerani mudzaime mozungulira guwa munene ine ndathana nazo izi inde iwa amatsika madona awiri izo ndi zabwino bwerani pamwamba pano tsopano basi masitepe pang'ono kwa iwo ndipo masitepe amene wakhoza kutanthauza kusiyanitsa sopano penyani Ine ndikufuna kuti ndikufuse ni china chake. Nanga bwanji ngati iye angabwere usiku uno. Omu kuti iye sakubwera. Ine sindi kudziwa ngati iye akubwera kapenayi. Ichi ndi chisindikiro chomaliza. Kumbukirani pakuti atero ambuye. Kodi inu munayamba kwandibvapo ine ndikunena zimenezo koma chimene chinali choona. Inu mukuona chisindikiro chanu chomaliza. Ndizo mwamalemba. Inu mwachiona chisindikiro chanu chotsiriza Pentekosite. Musasokoneze ndi zimene ya anamulonjeza Israeli pa mapeto pamkwatulo. Zimenezo si inuyo. Inu mudzakhala mutathana nazo pamenepo. Mukuona? Tsopano ndi tsiku lanu. Tsopano ndi chizindikiro chanu. Tsopano ndi nthawi yanu. Musawakane iwo. Musachite zimenezo. Inu bora mubwere. Inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Kumbukirani. Birmingham, ine sindinakumanepo ndi anthu abwino. Ndine anthu abwino kwambiri amene ine ndingafune nditakumana nawo mmoyo mwanga. Koma inu mukusowekera chitsitsimutso. Inu mukufa. Inu mukutenga kudziwa la kwa uzimu. Inu mukufa. Musachite zimenezo. Muchitsitsimutse icho chimene inu muli nacho. Chibweretseni icho kenaso mwansanga Yesu asanabwere. Chabwino. Pamene iwo kazibwera nibe, asiyeni iwo azibwerabe mpaka titawatenga onsewo. Amene Ambuye akuwaitana kuntunda kuno. Kazibwerani tsopano, chotsani kudziwa la kumeneko. Singanga wankulu ali pano tsopano kuti achiritse izo, azichotse izo kwa inu. Iye watsimikizira kuti iye ali pano. Ndiyangati angazindikire zimenezo pokweza dzanja lanu munene ine ndikukhulupirira zimenezo moona. Kuti iye ananena kuti iye akanadzachita izi. Mukuona? Tsopano iye ali pano. Mukuona? Mukuona? Inu mukhulupirire. Ndipo ndiyangati akudziwa kuti ine ndikukuwuzani inu zoona. Kuti inu mukufa ndipo mukusowekera chitsitsimutso. Mukuona? Ndi zoona.
You're fine people. You can't find no better hearts beating out of these old southern shirts down here. That's right. Real people. But folks, you better wake up right quick. An hour that you think not, it might happen. It might not happen. I don't know, but remember, you're getting your last warning. So flee while you have time to flee.
Inu ndi anthu abwino. Iwe sunga wapeze abwinoko. Kulibeko kugunda kwabwinoko kwa mitima kuposa pansi pamalaya akumwera akale kuno. Uko nkulondola anthu enieni. Koma anzanga, inu bora mudzuke mwachangu. Muola limene inu simukuliganizira izo zikhoza kudzachitika. Izo zikhoza kusachitika ine sindikudziwa. Koma kumbukirani inu mukulandira chenjezo lanu lomaliza. Chotero thawani pamene muli ndi nthawi yoti muthawe. Bwerani tsopano. Bola ngati wakubwera ine ndizidikirira. Chifukwa pakhoza kukhala solo imodzi mtengo wake ndi maiko 10,000. Ndipo bola ngati anthu akukhudzidwa ine ndikufuna kuziona izi zikufalikira kukhala chitsitsimutso chachikulu chimene chingawike mpingo uliwonse kuzungulira kuno ngati inu mungaswe kusemphana kwanu ndi kukuchotsa kudzikonda konse uko ndi kulandira mzimu woyera. Inu mwadzinenera kuti mukukhulupirira iwo. Inu mwadzinenera kuti mukukhulupirira iwo ndipo pamene iwo ubwera kudzazizindikiritsa okha ndiye inu mumakanganuka kwa wina ndi mzake bwanji osayilumikiza mitima yathu ndi mawu a Mulungu ndi kukhulupirira choonadi ndicho chimene inu mukhala mukungomafabe kumafa ndipo inu mukupitabe kulowa mu Laodikaya ndendende chimene iye analonjeza izo zidzakhala mwanjira imeneyo kodi inu simubwera tsopano tsopano ndilo tsikulo tsopano ndi nthawi yovomerezeka Penyani chimene mzimu woyera utachite.
Now, I want all the ministers here that's interested in these people, come pray with me too. Come up here. All ministers that's interested in these people, come. Just come right around, get in among the people.
Sopano,
Ndikufuna atumiki onse apa amene ali ndi chidwi ndi anthu awa, bwerani mudzapemphere ndi ine aponso. Bwerani kuntunda kuno atumiki nonse amene muli ndi chidwi ndi anthu awa. Bwerani mungobwera mozungulira ndipo mulowe pakati pa anthu. Mtumiki, kapena wantchito apadera. Wantchito apadera wabwino, akazi amene angafune kuti adzayime ndi akazi awa tsopano. Ine ndikhulupirira ndi mtima wanga onse kuti mzimu woyera ubwera pa malo ano pomwe pano tsopano ndi kudzasizindikiritsa iye mwini pakati pa anthu awa. Tsopano ndiloleni ine ndiwalangize anthu awa apa poyamba. Tsopano abwenzi, chilichonse chimene mwabwerera pano iye akuchidziwa. Ndipo ine ndikhoza kutsimikizira izo kwa inu, iwo utenga mmodzi ndi mmodzi kukubweretsani inu pano pa nsanja, ndipo sipakhala chinthu chimodzi chimene iye sachiulula. Tsopano zimenezo zakhala kuyambira ndili mnyamata wang'ono. Mphatso imeneyo si kukayikiridwa. Koma funso ndi lakuti, mungayilandire iyo? Kodi inu mukuzikhulupirira izo? Tsopano iye ali pano. Chabwino, ngati iye ali pano, ndiye pali chinthu chimodzi chokha. Iye amasunga mawu ake. Ndiye mungokhulupirira kuti mulandira izo. Ndipo mulandire izo, ndipo mudzuke ndi kuti Ambuye Mulungu, ine ndili pano kuti ndilandire izo. Ndipo mungokhala pamenepo mpaka izo zitachitika. Monga Bade Robinson ananena nthawi ina munda wachimanga. Iye anati, Ambuye ngati inu simundipatsa ine mzimu woyera, pamene inu muzidzabwerera, inu mudzapeza mulu wa mafupa uli pano. Iye analiona mtima kwambiri. Ndipo inu simulandira chilichonse kuchokera kwa Mulungu mpaka inu mutasimidwa mokwanira. Tsopano, kodi inu mwazindikira mbewu ya lero? Inu mwazindikira lero chimene ife timachita, ife kwenikweni, ife tili ndi Mulungu wokwanira potizungulira ife kufikira kuti pamene ife tibwera pa nsanja, ife timati, inde, mwina mwake ine bora ndifike pamwamba. Tsopano ichi ndi chochitika cha dziko lonse. Inde, bora ndipite pamwambapo ndipo ndikayime ndi kuti chabwino, chabwino, ine sindikudziwa, ndine apa, mwaona. Ndi malo otani kukhalapo, osakhalapo moto kuyaka, osakhalapo kutengeka, osakhalapo kulowa mwa iwo. Ndipo monga mvangeli, zimenezo zimangondipa ine kuwaona anthu a Mulungu ali muchikhalidwe chimenecho. Ife tikuyenera kukhala pa moto. Koma inu mukuona, icho ndi chiyani? Ndende chimene ine ndinakuuzani inu. Chifukulutso 3, ndiwe wofunda. Ndipo iye anati, chifukwa ndiwe wofunda, ndiye ine ndikulavula iwe kuchoka mkamwa mwanga. Uko mkulondola, icho ndi chimene yana nena. Ndipo ngati yana nena zimenezo, zimenezo ndi zimene yata adzachite. Chotero tieni tisakhale gulu limenelo. Inu muli pano osowa. Tieni tipeze iwo kapena tife pomwe pano. Uko mkulondola, tieni tipeze iwo kapena tife. Tsopano mbale wanga okondedwa Mulungu, ngati ine ndingabwere m'musi ndi kudzakuthandizani inu kudzachita china chake, ine ndithudi ndikhoza kuchita zimenezo. Tsopano mwamphatso ine ndikhoza kukuuzani inu chimene inu mwadzera pano. Ndikhoza kukuuzani inu chimene mwa mzimu woyera, mwa mzimu wa Mulungu, kukuuzani inu chimene mwadzera, chimene mwachita, chimene chiti chidzakhale tsogolo kapena china chake monga choncho. Koma izo sizisamalira zimenezo. Inu mukuyenera kuvomereza ichi inu mwini. Mukuyenera kukhala inuyo. Tsopano, inu mwakonzeka, pezadi mwamba dzanja lanu. Munene, ine ndakonzeka. Ine ndakonzeka kufa pomwe apa. Tsopano musachite zimenezo, pokhapokha inu mukutanthauza zimenezo. Ndine wokonzeka kufera pomwe pano. Kapena kupeza chimene ine ndikuchifuna kuchokera kwa Mulungu. Amen. Inu mwakonzeka kweni kweni. Ndiye mulole omvetsera ayimirire paliponse. Tsopano pamodzi. Pamodzi, tiyeni tilumikizane tokha pamodzi. Tieni tipemphere. Ndipo tieni basi atumiki inu tsopano muyendere kupita kwa anthu awa apa. Aliyenseyo. Ndipo inu mukuyimirira manja a Khristu tsopano. Inu amene mukufuna mzimu woyera. Inu amene mukufuna chokuchitikirani. Osati chisangalalo. Inu mukufuna mzimu woyera. Moyo. Nyongolosi ya moyo ili mkati mwanu. Ndipo inu mukufuna kuchotsa kudziwa la kumeneko. Kumene kukupangitsani inu, inu mukulephera kuti mudzizindikiritse nokha. Inu simukudziwa pamene mwayima. Inu simukudziwa chimene inu muli. Tiyeni tichotse zimenezo tsopano. Pali kubadwa kwa tsopano pano kwa inu. Kweni kweni, kubadwa kwa tsopano kweni kweni. Tsopano, tiyeni tike manja athu pa anthu awa. Tiyeni aliyense tikwezere mwamba manja athu ndipo tipemphere ndi mtima umodzi. Atate akumwamba. Mudzina la Ambuye Yesu, perekana Ambuye, kuti mudzina la Yesu Khristu, kuti mzimu woyera ubwere usiku uno, usiku waloweruka uno, pamene mzimu woyera unagwa ngati mphepo ya mkokomo wa mphamvu, mulole anthu awa abatizidwe kulowa mu mzimu woyera, mulole moto ndi mphamvu ya Mulungu isawasiye iwo, ngati iwo atadzakhale pano mmawa, mulole iwo akhale mpaka mzimu woyera utabwera.
That's it, there it is. That's the Holy Ghost.
ndilo linga lilolo ndi zimenezo ndi uwapo umenewo ndi mzimu woyera ukubwera ine ndachita kale izo ine ndikudziwa zimenezo ndizo zonse mukhulupirire iwo tsopano uvomereni iwo mudzazidwe ndi madalitso ake.